Thank you, Brother Borders.
Ngiyabonga mfowethu Borders asibe silokhu simile mzuzwana njengomkhuleko sisakhothamisa amakhanda ethu. Banje sekukuvalwa kwalo mkhankaso wenza insuku ezinhlanu futhi siyabonga ngalokho inkosi ekwenzile. Ngiyazibuza ukuthi zisekhona yini izicelo engiqinisekile ukuthi zikhona zaziswe ngokuphakamisa isandla sakho futhi uthi inkosi ngikhumbule manje. Baba wethu asezulwini siyeza futhi ekuvalweni komhlangano ohlala njalo futhi kakhulukazi lona uletha uzwelo oluncane umuzwa wosizi enhliziyweni yethu. Ngoba size ukuba sifunde futhi sithandane ngezinhlonipho ezinokuhlonipha uNkulunkulu nothando lobuzalwane. Siyakubonga ngakho konke osenzele khona zihawu esinikezwe zona.
You have did for us exceedingly abundantly.
Kwenzeke icho kodlulele ngokuyinala kunalokho ebesikulindele futhi sikhothamisa amakhanda ethu ngokuthobeka futhi sibonga kuwe. Futhi ngiyakhuleka baba ukuthi uzobusisa sonke isicelo ebesingemuva kwalezo zandla. Yilokho kuphela engikwaziyo ukukwenza ngokubeka umkhuleko wami nokukholwa kwami phezu kwe-altare nokwabo. Futhi ngicela egameni leNkosi Jesu ukuthi uzosipha zonke izicelo. Manje baba siyakhuleka namhlanje ukuthi ekuvalweni kwenkonzo futhi sikubonile usindisa abalahlekile iviki lonke futhi siyakhuleka manje ukuthi uzophulukisa abagulayo namhlanje wenzela thina. Siphe ukuthi kungabibikho abantu ababuthakathaka phakathi kwethu lapho inkonzo siphelile namuhla, kodwa kwangathi wonke umuntu angaphulukiswa. Busisa yonke imizamo nakho konke okuveziwe noma ngasiphi isikhathi nomzamo kwangathi kungabusiswa baba. Sinikela yonke imiphumela kuwe futhi sithemba ukuthi sizophinda sihlangane ndawana thize nganeno komfula. Uma kungenjalo siyazi ukuthi sizohlangana ngaleya kuze kube yileso sikhathi sigcine sinempilo sijabule enkonzweni kaNkulunkulu egameni lendodana yakhe uJesu Kristu, amen. Ningahlala phansi. Ngiyazi nje noma angazi neze njalo ukuthi ngiqale kuphi nokuthi ngithini. Ngizoqala ngithi ngiyohlala ngimhlonipha kakhulu umfowethu ongiyibizile ukuba ngize kulesi sigodi. Futhi lowo ngumfowethu Fred Friedemeyer. Ngicabanga ukuthi ungumngane kamfowethu Harold. Nomndeni omncane wakwa Agenbright, unkosikazi Agenbright ubelapha izolo busuku kanye nomama omncane nobaba Agenbright. Abantu bakankosikazi Agenbright angazi ukuthi wayengubani igama lakhe ngaphambi kokubashade, kodwa kwakuyizifiki zokuqala ezazingena lapha ngezinqola ezindala nenkabi nokunye nokunye. Futhi wazinza khona lapha eGrass Valley nakho lapho ehlala ephupha ngakho bayangilandela emhlanganweni. Mina nomfowethu Agenbright siye saba izithunywa zenkolo cishe emhlabeni wonke. Ume nami ezimpini ezinkulu lapho sengibone izinyanga bathakathi ezingaba ngamashumi amabili noma amathathu ziza futhi ziphonse inselelo futhi zihlale nhlangothi zombili futhi zibize isiphepho bukhoma sibe khona. Ucabanga ukuthi abakwazi ukukwenza na? Awukaze ube isichinga senkolo. Yilokho kuphela bangakwenza, kodwa ngibone amandla kaNkulunkulu Somandla ehlakaza leso sivunguvungu phakathi nendawo futhi axebule indawo eyodwa iye emuva nomunye kanjalo. Futhi yabone izinkulungwane ezingamashumi amathathu ziza ziyiqulu e-altare ngesikhathi esisodwa zemukela uKristu. Kuyinto ngempela ukuba sezinkundleni zemishini. Ngiyafuna uma unkosikazi Agenbright elapha futhi kule ntambama uNkulunkulu ahlale embusisa nobaba Agenbright. Angizange ngifinyelele ukumbona ukuxhawula isandla sakhe kungengaphezu kwemuva nje lesakhiwo. Bengubaba nomama ngempela kimi. Umfowethu Agenbright upheshaya kwezilwandle ngaleso sikhathi ngizohlangana naye ngokushesha. Siya e-Anchorage e-Alaska ukuyosungula owe-Christian businessman umkhandlu we-Full Gospel Businessmen. Ngikhulumela leli qembu emhlabeni wonke. Ngiya e-Africa ukuyohlela eminye imikhandla ezansi lapho ngifuna ukubabonga. futhi unkosikazi Arden Bright uma ukhona akumangalisi ukuthi wawujabule kakhulu ngalesi sigodi esincane, noma ngicabanga ukuthi isigodi sibizwa ngokuthi iGrass Valley. Yeka indlela engimuzwe ngayo ekhuluma ngabantu abaningi abahle ngahlangana nabo, futhi ngifuna ukusho kubantu okanye nami iqembu lami lapha kanye nabantu abangivakashelayo kuze lapha nami lona akungabazeki umhlangano wethu weNdlovukazi wemihlangano eyishumi nanye ebengiyihlelile. Owami wesikhombisa lona futhi lona umhlangano weNdlovukazi, ngiyakholwa wakho konke engibe nakho. Angizange ngibhekane nhlobo kuleli viki ngabantu abagulayo, ngivele nje ngahlala nezwi, futhi kube yinto enjalo njengoba ungezwa lapho abantu bethathe izwi noma qha. Umngame emhlanganweni uhlale emuva lapha izolo busuku ngenkathi ngiya ekhaya, wathi kimi, wathi Bill, manje uyintombazane ehlakaniphe kakhulu, ukubona okufihlakeleyo okuhle ngempela, ukubona okufihlakeleyo kwemvelo. Angiqondile ukuthi unokubona okufihlakeleyo kokomoya nje, wathi labo bantu bayakukholwa, labo bantu bayakuthanda. Wathi ungaba nomhlangano wangempela lapho. Wathi wonke umuntu ubheke lonke izwi owalisho futhi wabambelela kulo ngo, futhi wathi ubungabona nje ukubonakala kobuso babo ngenkathi bebuka bakukholwa. Ngathi sithandwa ubuso bokuqala lobo, ngenkathi ngingena lapho ngabona lokho. Uma nje ngisaphila angisoze ngakukhohlwa lokhu kuvakasha kuncane eGrass Valley. Bengiseze indaweni ezinkulu kwedlulele kunjalo, izixoko ezinkulu ngokwedlulele, kodwa asikho isigatshana simnandi sabantu engake ngashumayela kubo kunalapha eGrass Valley. Futhi ngifuna kubonga abantu bangitshela ukuthi yonke imali yathathwa ukukhokhela umhlangano ngobusuku noma obubili bedlule, futhi izolo busuku banginika umnikelo wokubuthunywa benkolo, futhi namuhla bathe banginika umnikelo wothando. Manje bekungadingekile, angizelanga lokho, angikaze empilweni yami ngike ngithathe umnikelo ngithola iholo ebandleni lami lamadola ayikhulu ngeviki. Imali ethunyelwayo siyayibamba sifake ezimishinini yonke, bese kuthi-ke uma sesithole okwanele ukuba sihambe siye emasimini ezimishini, khona-ke ngiyahamba. Ngakho-ke asiwona umthwalo nakancanyana. Bengikhuluma nomfowethu Harel, wangicela ukuthi ngize e-Accra. Ukholelwa ukuthi le nkonzo izoba nomthelela lapho, isebenza kakhulu phesheya kwezilwandle kunalapha. Labo bantu bayakufuna, kukhona kumele bakubone. Futhi ngakho ngilindele leso sikhathi esikhulu lapho ngiyoya kwa-Israyeli ngolunye usuku ukuletha ivangeli kubo. Bengiseduze kwayo impela, muva nje ithikithi lami lase livele lithengiwe. Futhi ngangise Gibhithe, futhi isigamu sehora ngangikade ngiphakathi ngaliya. Futhi umoya ongcwele ngokuqinisekile nje njengoba uzwe iphimbo lami, wathi leliya kulona ihora lomjuda kwamanje. U-Israyeli uyosindiswa njengesizwe, isizwe sonke siyofika kanye nje. UNkulunkulu usebenzana no-Israyeli njengesizwe, sonke siyakwazi lokho, niyabo, hhayi njengomuntu ngamunye isizwe. Futhi akazange angivumele ngihambe, niyakhumbula? Bangaka abantu bezwa ngoLouis Petrus na abaningi benu ibandla laseStockholm, wathumela amabhayibheli ayisigidi ezansi lapho, nibonile ephephabhukwini Life lapho ayekhuphula khona lawo majuda avela ezansi e-Irani, kanjalo kanjalo. Futhi awakaze azi ukuthi yini lalisalima ngamathuluzi okhuni, amadala nezinto. Futhi kwakubonisa isithombe semikhumbi nginayo ebizwa ngokuthi imizuzu emithathu ngaphambi kwaphakathi kwamabili, nalapho sathatha khona izithombe zawo ngena ethwele abathendekayo bawo emhlane wawo abadala bawo. Futhi bathi baba nengxoxiswane nawo lawo majuda, bathi ngabe nizezweni lendabuko ukuba nizofa na? Athi siza ukuzobona uMesiya. Lapho umkhiwane uveza imiqumbe yawo, leso sizukulwane sizombona. Ungenzela ukuthile nje. Babheke uMesiya. Umfowethu Petrus ubanikela amatestamente elisha amancane, ibhayibheli lamajuda lifundwa ukusuka ngemuva uye ngaphambili, niyazi. Futhi ngakho ayelifunda, futhi lapho eselifundile athi uma lokhu awazange ezwe lutho ngoJesu. Ayesezansi lapho iminyaka yezinkulungwane ezimbili, futhi ayengeke aze angene ngisho nakulezo zindiza, futhi ayengazi, kwakubukeka njengenyoni kuwo. Awazange azi lutho ngakho umKristu wawo wama wathi qekele qekelele uRabi njalo futhi wama wathi qekelele wayesethi
listen.
Lalelani uprofethi wethu wasitshela ukuthi siyothwalwa sibuyiselwe ezweni lendabuko ngamaphiko okhozi. Niyabona ukuthi sisondele kangakanani mngane na siseminyango. Khumbulani lapho ivangeli liya kumJuda owezizwe usephelile, umnyango uvaliwe. Niyabona ukuthi kusondele kangakanani na. Bese ke beza sangena endizeni lapho uRabi wethu esitshela ukuthi ngesikhathi elethu sizojika sibuyele ezweni lendabuko. Umprofethi wawatshela bakholwa njalo ngabaprofethi bawo. Lo mprofethi wathi siyobuya ngamaphiko okhozi. Nakho la kwakukhona leyo nyoni indiza ehla athi sibheka uMesiya. Ayengabhekile izwe lendabuko, ayebheke ukubona uMesiya lapho umJuda eyobheka lokho kukhona kuseduze. Ayayifunda le ncwadi futhi athi siyabakholwa abaprofethi bethu futhi siyazi ukuthi uMesiya uzoba ngumprofethi lapho efika. Athi uma lona kungumesiya khona-ke uyaphila, asimbone enze isibonakaliso somprofethi sizomkholwa. Yeka into ephelele kanjani. Ngingathanda ukubiza amakhulu amahlanu noma ayisithupha awo ndawonye. Usho lokho na ake sibone ukuthi uyaphila yini noma cha, futhi emihlabathini ngo lapho oyihlo bami nqaba khona. Manje memukeleni owezizwe usephelileke. Ngena ngokushesha, hlala ngaphakathi ngokushesha. Impela kusikho angiqondile ukuba nozwelo, kodwa ngiyazi ukuthi sisekupheleni. Manje into ethize nje ngaphakathi kimi ngitshela ukuthi kukhona ukulungiselela kwenzeka, akukwazi nje ukuqhubeka. Silapha nje konke sekwenzekile, angazi nini kungahle kube namuhla, nokho kungahle kube ngevikelizayo, kungase kube iminyaka emithathu, kungase kube iminyaka eyishumi. Angazi kodwa kubonakala sengathi kuseduze kabi. Ngikubhekile, ngeke sikwazi ukuphila isikhathi eside kanje. Siyazi ukuthi asikwazi. Ngakho ngiyanithanda ngokulalela izwi. UNkulunkulu anibusise, ngiyonikhulekela njalo. Futhi ngifuna ukunicela umusa lokho ngokuthi lapho ngilungiselela kuya phesheya kwezilwandle manje, futhi lapho ubusuku bumnyama nezinyanga bathakathi inhlangothi zonke ligugubele futhi linzima, nizongikhulekela. Angeke na ngizobe ngikukhumbula. Ngifuna ukubonga abantu bakuleli hholo likhulu. Lena indawo ekahle enhle ehlalisa kahle kakhulu, futhi yonke into inhle kakhulu. Angazi ukuthi bani noma ngabe lusuku lwesikhulu noma yini ethatha indawo noma iyinikele ikomiti labo noma ngabe kuyini. Ngifuna ukubabonga ngalesi sakhiwe sihla. Ngifuna ukubonga ngamunye wenu ngokubambisana kwenu. Ngifuna ukunibonga ngomnikelo. Ngizokwenza ukudlula konke kakhulu ngomusa kaNkulunkulu ukukubona kuya embusweni kaNkulunkulu ukwenzela umbuzo. Niye nadonsa nibeke ingxenye yokuphila kwenu lapho. Ngiyakwazi futhi ngiyanithanda isikhathi esiningi lapho kufanele nginyakazise izinto engizenzayo kungenxa yothando. Uthando luyaqondisa, uthanda njalo ubone umntwana wakho omncane lapha yamgoqweni. Ubungeke uthi mfo omncane bandla, myeke nje. Ubungamngenisa umsuse kulowo mgwaqo futhi umqondise, niyabo, ngoba ubezobulawa. Angifuni nikugeje bangane, ngifuna nihlale nakho ngo. Kona-ke ngifuna ukubonga abazalwane bami. Sukumani lapha umzuzu, nizokwenza yini bazalwane? Woza lapha umzuzu, umzuzu nje kuxhuxhumisa inhliziyo yami. Si zonke izinto zisebenzelana kube ngokuhle kulabo abathanda uNkulunkulu phezu kwesedalia. Lapho ngangifuna ukuba ngiye khona kabi kakhulu, ngangini nezincwadi eziningi kakhulu phakathi lapho. Umfowethu Borders ngenkathi efika ezansi lapho wathi ngandlela thize enye bathi ukungenqaba, futhi ngenxa yento engangiyishilo thephini imfundiso ethize abazange babe nendaba nayo. Ngakho lokho kwakulungile, yiwo wonke umfo lowo. Niyazi kodwa babengazi ukuthi babenzani. Ukuba babelithathile bengingeke ngize eGrass Valley. Isizathu sokuthi balenqabile bebengakwazi kwakunguNkulunkulu engilethe eGrass Valley. Nakho simikule ntambama ngina befundisa abane ababambisanayo lapha. Umunye wabo yi-Assembly of God, okuyibandla elikhulu, iqembu elikhulu labantu lingisizile ngokungixhasa emhlabeni wonke. olandelayo Church of God elinye iqembu elikhulu labantu bePentecostal langisiza ngokungixhasa emhlabeni wonke. Olandelayo yi-United noma iPentecostal Oneness elinye iqembu elihle labantu elingisize ngokungixhasa emhlabeni wonke. Ngisanda kushiya nje eLos Angeles lapho amabandla angamashumi amane nokuthile Los Angeles enkulu United Pentecostal Church axhasa umhlangano owawuseCow Palace noma sikubiza ngokuthi iCow Palace imibukiso yesitoko esikhulu omunye wabo yi-interdenominational. Uyazi kuthini ngifuna ukunitshela ukuthi ze ziningi izinhlangano zalamadoda osekube yizikhathi ezingenqabele ezintweni engizishilo, kodwa la madoda ngiyaqonda ukuthi kade ehlanganisa amaqembu awo futhi ekhuleka yilokho okukwenzile. Bukani sizidalwa ezingabantu sobane simi lapha kulentambama ngobunye nobuzalwane. Angazi ukuthi ngiyoke ngime kuphi nanoma yini engcono kulolu hlangothi lwezulu. Ngisho lokho ukuze nje ngilingise nginazo ezinye izinto engingazisho, kodwa ngiqonde lokho kuvele kubonise ukuthi yini ongayenza uma uhlanganisa inhliziyo yakho. Lezo zinhlangano ezinkulu ziyamangalisa, zikahle, zinamadoda akahle kuzo zonke. Ngibashumayelela bonke futhi ngiyazi ukuthi yiqiniso. Ngangiwakhumbula kanjani ama-Assemblies of God ukuthi afika kanjani ukungitakule ezikhathini eziningi. Ngiyayikhumbula Church of God enhla lapho eChelsea, ngikathi ngiyenyukela lapho futhi ngaqashwe ihholo elikhulu kakhulu. Futhi ngithola ukuthi omunye umfowethu wayengibhalele futhi wayenebandla elilodwa elincane zansi naleyo liyikholeji enkulu, ihlangane ndawonye bagcwalise izinkulungwane eziyisithupha ngobusuku besibili kanye nomphathi dolobha wedolobha kanye nabo abakwazanga ngisho nokungena. Ngisoze ngakukhohlwa kuke ngaki amabandla amancane ema eduze kwami ezinkundleni zemishini nakwezinye izindawo abangakhethi hlelo noma ngabe bakuphi, bangamadoda ngempela kaNkulunkulu kulezo zindawo. Manje kungaleso sizathu uNkulunkulu esebenzana nabantu ngabanye, akazange yasebenzane namaqembu. Yebo, ngesikhathi sikaNowa ukubhujiswa kwangaphambi kukazamcolo, waba noNowa isikhathi sokubiza u-Israyeli aphume. Waye noMose ukufika kukaKristu, uJohane umbhapathizi ezinsukwini zikaKristu, uJesu ezinsukwini zikaLuther, uLuther ezinsukwini zikaWesley, uWesley. Niyabo, kungumuntu ngamunye nje, lokho kungokulungile. Amadoda kaNkulunkulu, uNkulunkulu asebenzelane nawo. Futhi manje ekwehlukaneni ngingasho lokhu, ukubona amadoda ahlanganisa amaqembu awo ndawonye futhi akhuleke emunye. Abazalwane, ningakuvumeli neze lokhu kume. Gcina nje lokho kuqhubeka noma yini oyenzayo yikho konke. Manje ngenkathi siqala ezweni lonke, ngingumthandiwe Ford, ngiyayithanda Ford. Umfana wami uthanda iChevrolet ngendlela efanayo nje, uthanda kakhulu iChevy njengoba nami nginjalo ngeFord. Awu, uyangitshela uSkhedlemba wakho wakwaFord ngeke uphumelele, ngathi iChevy yakho endala eyisikhehlekhehle ngeke. Kodwa niyazi ukuthini, ubehlala eyindedana yami, bengihlala ngingubabayi wakhe. Sihlalile emotweni yethu futhi sobabili safika lapha ngoba besibheke into ethize enkulu ngokwedlulele kune-Ford noma i-TV. Niyabo, niyabona ukuthi ngisho ukuthini. Uma ngiyothengela abantwana bami u-ice cream, omunye wabo uzothi i-vanilla, omunye athi i-chocolate, omunye athi amajikijolo, omunye athi i-olintshi. Lapho ngibuya nginombala owuthingo lwenkosazana ukwehluka okuningi kakhulu. Lokho kusekunambitheni kuphela konke u-ice cream. Futhi nakugumile namuhla, sonke sizalwa ngomoya ofanayo. Ihlelo liwukunambitha kuphela, konke ngu-ice cream, konke kungumoya kaNkulunkulu. Futhi niyazi ukuthini, uthingo lwenkosazana lwenze isivumelwano. Asihlaleni ngale ndlela bazalwane, uNkulunkulu onibusise. Masihlale, niyabo, isivumelwano sothingo lwenkosazana. UNkulunkulu, uNkulunkulu akahlali eSears and Roebuck Harmony House empeleni. UNkulunkulu unguNkulunkulu wezinhlobonhlobo, benikwazi lokho na. Kungani enza izimbali ezibomvu, izimbali eziluhlaza sasibhakabhaka, izimbali ezibomvana, zonke izinhlobo ezahlukene zezimbali na? akazange kungani engazange avele yazenze zibe mhlophe zonke noma zibe bomvu zonke na kungani enze izintaba ezinkulu izintaba ezincane yamasondo izihlahla zomokhi na kungani akwenze na ngoba yena uthanda izinhlobonhlobo niyazi ukuthi ngiqonde ukuthi nina uthanda izinhlobonhlobo kungani enze intaba kwase kuba ithafa ugwadule lomile ngempela kwase kuba ulwandle olumanzi na ungunkulunkulu wezinhlobonhlobo kodwa ufuna ukuthi konke kuhambisane ngokuvumelana yingakho angenza ngaba nezindlebe ikhala umlomo nawo ngendlela efanayo konke kuhambisana ngokuvumelana emzimbeni wodwa yile indlela esingenza ngayo sihambisana ngokuvumelana ngokomibono yethu ehlukene sisahambisana ngokuvumelana ngoba sinjalo ukunambitheka kuhlangene nalutho nakho singabantu bakaNkulunkulu sonke simasha ndawonye ngenjongo yodwa enkulu ukuzuzela uKristu imiphefumulo kwangathi kungaba ngalo ndlela njalo kwangathi lesi sixa sezimbali esikhulu sokubuthana kukaNkulunkulu ndawonye lapha singaba yesixa sezimbali zapha kade aze afike ukusiyisa ekhaya isifiso sami esiqotho yileso manje namhlanje sibheke isikhathi sokuphulukiswa ukukhulekela abagulayo ngibe nesikhathi esimnandi kakhulu sokuhlangana nabantu emgoqweni ngibezwa ngihlezi umoya ongcwele ngiholele endizindaweni namuhla kuseni ngingene ukuze ngidle ukudla kwasekuseni nakho kuhlezi indoda ihlezi lapho kungenzeka ukuthi ihlezi khona lapha manje ibilapho-ke ihlezi lapho umfundisi ovela enhle ngaseTennessee ibiphethe ipuleti elikhulu eligcwele amazambane athosiwe nehemu kanye namaqanda ivele yaqala ukumemeza yathi futhi pranem ngaphambi kokuba ngihlangane nawe angikwazanga ukwenza lokhu nganginesisu esinezilonda zasesiswini yathi manje ngidla engikufunayo ngomusa kaNkulunkulu omunye wathi bengingenabo abantwana inyumba manje senginabafana abahlanu nakho lapho khona niyabo ungumusa kaNkulunkulu nje yilokho okuyikho niyabo kuthululwe kwasabalala ezinhlizweni zethu ngomoya ongcwele uNkulunkulu nibusise njalo ngibonga kakhulu ngibonga abangenisi kukho konke osekwenzekile uNkulunkulu nibusise futhi ngiyethemba kubuya nani futhi ngize ngikwazi ukufika khulekela nani omunye nomunye futhi ningifake emikhulekweni yenu uma nenza lokho uNkulunkulu nibusise manje yasikhothabisa abakhanda ethu manje okwezwi nje ngaphambi kokuba siqale indikimba encane yenkonzo yokuphulukisa.
Gracious Heavenly Father, it's such a great thing to meet your children.
Baba sezulwini nomusa kuyintando enkulu kakhulu ukuhlangana nabantwana bakho. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ngimi emgwaqweni akekho owayengakhuluma nami kusukela empilweni yomndeni igama elimpofu elibi. Indoda ethile ikhuluma kwase kuqhamuka omunye wahamba wangishiya ngimile lapho futhi manje abantu emhlabeni wonke akumangalisi wena wathi oyakushiya konke ngiyakumnika obaba omama odadewabo nabafowabo kulelizwe zonke lezi zinto nokuphila kuphakade ezweni elizayo sikubonga kanjani. Ngiyakhuleka baba sezulwini manje ukuthi umusa nezihawu kuzohlala phezu kwethu njengoba sithemba wena futhi sikhonza wena osukwini lwethu. Yiba nathi manje busisa konke osekwenziwe busisa laba bantu oNkulunkulu angazi ukuthi ngithini uma ngithela umusa emehlweni akho phendula sonke isicelo sakho kwangathi kungebe bikho obuthakathaka phakathi kwabo kwangathi bangaphulukiswa busisa laba belusi busisa amabandla abo oNkulunkulu ngikhulekela ukuthi laba baphendukile kuleli viki bazothola ikhaya kwamanye alamabandla amahle lapha bazise ukuthi bangamadoda ayemi lapha emsamo futhi uye wahlehla futhi wangikhulekela futhi wema emva kwami uNkulunkulu ukuba bengihlala lapha bengiyofuna ukuba ngomunye wabo mina uqobo ngikhulekela ukuthi uzobabusisa kwangathi kungaba khona imvuselelo yefashion endala equbuka kuwo wonke amabandla abo ezoqala nje amabhola omlilo kaNkulunkulu edincika ezweni lonke siphe khona Nkosi phulukisa abagulayo emihlangano nweni yabo sindisa abalahlekile egcwalisa ngomoya ongcwele futhi lokho kuqhubeza baba uze uthumele uJesu siphe khona ngokuba sikucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe amen. Manje kwabaphendukile abasebasha olapha baphendulwe ngesikhathi salo mhlangano ukuthi sizame ukwenza konke singakwenza ukusiza manje sifuna wena ukuthi uthole linye lamabandla ozikhethela lona yiliphi ofisa ukuya kulo futhi labo hamba futhi ubaphathizwe futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele futhi uhlale enqobo nje uma usaphila wenze isisebenzi esihle ngempela kwelinye lamabandla amahle bayawukholwa umlayezo engiwushumayelile noma bebengeke babe nami lapha noma ngibe lapha okungisekela ngomkhuleko bakhulula amabandla abo ngakho bangabelusi bezimvu bengingesho nokukodwa ukulimaza ngokuba ngiyoba umbhubhisi wezimvu futhi angifuni ukwenza lokho ngifuna ukusiza izimvu ukuphaka ukudla kwezimvu ingaleso sizathu ngizama ukuhlala nezwi ngqo manje ngifuna ukukhuluma isikashana nje futhi ngiyazibuza ingabe izwi lami liphuma kahle kuvulando sesitezi ngiyangizwa na ngicabange ukuthi ngibaqaphele abantu behamba-hamba noma ngabe ubani mhlawumbe nginakho lokhu ekuguqulweni ngingabe lokhu naqhabo lokhu ngabe kungcono lokho na lokhu lokho kusengcono na kulungile ngizothatha lokhu lapha futhi ngikhulume kulokhu Bajake sizinze manje futhi ngixolise ngomuzwa wami umuzwa wami wokuzwelana bengizothi ukuthi angala ngikwazi ukuzibamba ngesikhathi lapho ngiqala ukuhlangana nomuntu mumbe futhi ngibathande sijwayelane khona-ke sifanele sithi bye bye sibonane futhi ngelikilanga ngiyakuzonda kwenza lokho kodwa ngifuna ukunitshela ngolunye isuku siyahlangana lapho singeke sisavalelisa khona kunjalo ngaphesheya nje komfula futhi oh nginezinto eziningi kakhulu engingathanda kokutshela ngakho ngezehlakalo ngifisa sengathi ngabe benginamaviki amathathu noma amane nje ukuhlala lapha futhi kodwa mhlawumbe inkosi thanda ngingabuya ngesinye isikhathi futhi sizoqhubeka manje ukuqhubeka nje isizathu sokuba ngikhulume ngo-Abrahama angikwazanga nje ukumkhuphulela esiqongweni sindaba nganginezinto eziningi kakhulu enganginganitshela ngaye ezansi lapha lapho aye nohambo lwakhe khona futhi ngikwenzele ukwakha ukukholwa kini nazi ukuthi nezindlalifa kanye naye niye nenzalo ka-Abrahama uma nifile kukristu niyinzalo ka-Abrahama futhi nezindlalifa kanye naye ngokwesithembiso cabanga ngakho bangaki phakathi lapha abangamakristu azelwe ngokusha na phakamisani izandla zenu kubukeka sengathi amaphesenti ayikhulu khona-ke niyinzalo ka-Abrahama futhi niyizindlalifa kanye naye niyizindlalifa konke akwenzela u-Abrahama wethembisa ukunenzela khona nezwi lapha liyisithembiso sakhe ngakho vele ubambelele kulo manje futhi ake sifunde okunye kwakho ngifuna ukufunda encwadini ka-Isaya ngendikimba encane ukuqoqa ingqikithi
Isaiah
7th chapter, 14th verse.
Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son. And the Lord shall call his name Emmanuel. Now, from there, I would like to draw a text.
Manje kusukela lapho ngithanda ukudonsa indikimba yalokhu isibonakaliso esikhulu. Siphila osukwini lwakho konke kufanele kube ngokukhulu, akuthengiswa kufanele kube ngokukhulu. Usuku olukhulu nje thina njalo isitolo seGrocer esidala esisekhoneni sesithi asiphele lapho esasivame ukwehlela khona ngomgqibelo busuku futhi sikhokhe isikweletu seGrocer kanye kanye nesitolo esincane esisekhoneni kungani na imakethe enkulu kakhulu iyasixosha ngivakashela enye yezimakethe zenu ezinkulu nginendaba encane engizonitshela yona ngayo la manzi lapha angamanzi amnandi amnandi futhi ayabanda kodwa athi kusigulisa sonke ukushintsha amanzi ngakho izinganyana zagula futhi mkami sehlele emakethe enkulu lapha ukubona ukuthi banawo yini amanzi futhi nenekazi lakhomba phezu kweshelofu futhi sakangaleya futhi kwakubukeka sengathi ubhiya emakanini ngabuyela emuva ngase ngithi ngabe amanzi lawo na wathi kufunde ngakho kwakungamanzi futhi ngathelekesila lawo makani ngazizwa ngemkhulu kangako siphuma ngiphethe lawo makani ngacabanga kuthiwani uma umkristu othile engibona ngiphethe lawa na ngingake ngikwazi ukuchaza ukuthi bekungamanzi na futhi ngakho khona-ke sengifike zansi ehhotela lami labahamba ngezimoto ininikazi lalingumkristu ophethe indawo abantu abakahle kakhulu futhi wathi awu umyeni wami uthe ubonge kakhulu ngokuthi asinawo amakani kabhiya ukuwathatha kuleli viki ngathi ininikazi waqaphelela amakani amanzi na ngangifuna ukuqiniseka ukuthi liyaqaphela ukuthi kwakungamanzi futhi ngihambahamba nalesi sigejane semakani esandleni sami liyazi kodwa ngamanzi asemakanini manje ngakho izimakethi ezinkulu izindawo ezinkulu banezinto isitolo esincane esisekhoneni esingazipakishanga yimakethi enkulu bese kuthi-ke imodeli yami endala i-ac iphelelwe yisikhathi futhi i-ford yami leyo ubhili ehluka ngayo kimi ephuma lapha empeleni uradiyetha wakhe kwi-tv yakhe entsha ubilile yonke indlela lapha namabhuleki ami asha kwi-ford yami ngakho nebo kuthathe unkulunkulu ukuba asikhiphe lapha noma kanjani ngakho yilokho esinakho kungumbono nje zombili zisilethe lapha ngoba sithembele kunkulunkulu hhayi i-tv noma i-ford ngakho kodwa manje eyami yokuqala engaba nayo kwaba yi-model t ngibe ne-ford selokhu kwathi nhlo futhi ngangihlala ngithi into yayizohamba amamayela ngamashumi amathathu ngehora kwakungabazeka kakhulu kodwa nganginakho ngangihamba amamayela ayishumi nanhlanu ngehora ngapha namamayela ayishumi nanhlanu ngehora ngapha niyazi ngakho phakathi kwakho ngithola amamayela angamashumi amathathu ngehora kodwa manje sebenenkulu he ikushwizisa ngempela emhlabathini asibange sisakwazi ukuthengisa i-model t endala ngoba sekuwusuku lokukhulu konke kufanele kube kukhulu futhi manje sebenawo ngisho amajethi amakhulu imigwaqo emikhulu kakhulu ngani lezi zimoto esinazo namhlanje azikwazanga ukugijima kule migwaqo emikhulu ebesijwayele ukuba nayo uhambo lwami lokuqala etshonalanga kwangithathe izinsuku eziyishumi nezithupha kusuka e-Jeffersonville ngiye e-Phoenix e-Arizona amamayela ngamakhulu ayishumi nesishiyagalombili kodwa ye okuningi kwakho ngo-1962 babengenalutho kodwa imigwaqo emidala nje yamadwala ngangingumfanyana ngehlezi lapho ngibambele e-Ford elukhakhayi olugoqekayo ngacabanga ngangiqeda uhambo ngokushesha kwakuzothetha ihashi izinyanga ezimbili noma ezintathu kukwenza ukube ubaba wayefikile kodwa niyabona manje kwenzekeni khona manjalo na iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha bekuyindoda efanayo kodwa khona lapha eminyakeni engamashumi amahlanu edlule uqhamuke esuke ehashini nekalishi waya kwijethi noma umcibisholo kungani na ibhayibheli lathi bayogijima baye emuva naphambili kulezi izinsuku zokugcina nolwazi luyakwanda yisibonakaliso sesikhathi sokuphela okukhulu konke kufanele kube kukhulu ngeke kusebenze ngisho bafuna abantu abakhulu thina ngisho bangitshela ukuthi banabalingisi bethelevishini abambiza ngo-Superman njalo into ethize enkulu ababili noma abathathu babo bazibulele noma ukuthize bezama ukulungisa lowo mqondo wengqondo mfowethu sisenkathini yokusangana ukuthi yonke into isiba ngenkulu kakhulu izidalo ezingabantu nje futhi bafuna uhlanga lukhulu uHitler wathi iJalimane yayiwuhlanga olunamandla uStalin washo ukuthi amaRussia yayiwuhlanga olunamandla kukhona kungalungile endawona thize bonke benziwe ngesihlahla esisodwa ngakho ibhayibheli lasho ukuthi unkulunkulu ngomuntu oyedwa igazi elilodwa wenza zonke izizwe umuntu oyedwa u-Adamu kulowo u-Adamu kuvela zonke izinhlanga abamnyama abamhlophe abansundu abaphuzi ababomvu noma ngabe kuyini unkulunkulu wakukhipha kulelo gazi elilodwa ngamunye wethu angakwazi ukuthekelela ngegazi izwe esakhulela kulo futhi lashintsha izikhumba zethu zaba imibala ehlukene kusengumuntu ofanayo futhi ngiqaphelile njengesethu ngesekolo ngokungangabazeki umzalwane ubengasho okufanayo ngike ngaye emalawini lapho ababengazi nokuthi yisiphi isandla sokudla nesobunxele kodwa mabemukele umoya ongcwele benza into efanayo oyenzayo lapho uthole umoya ongcwele kunjalo benza ngendlela efanayo nikhulume ngezilimi ezingaziwa benza izinto ezifanayo nje enizenza ngomoya ongcwele impela futhi bayavutha ngempela manje zonke lezi ezinkulu ezinkulu manje bayawushiya umhlaba benyukela emikhondweni nosokanyezi nokungena okunye bathole yonke into enkulu kakhulu. Ukhuluma ngani konke lokhu na? Ngesibonakaliso sobumnyama obuzayo kunjalo. Umuntu obelokhu ezama ukuzenza ukuzuza ngempumelelo ngolwazi lwakhe qobo, lokho bekungesakhe, lokho bekungesakhe isiqubulo ngaso sonke isikhathi sokuzama ukuzuza ngempumelelo kuthile ngolwazi lwakhe uqobo. Kwaqala ukuqalela ensimini yase-Edeni u-Adamu, kwathi nje sewile emseni wazama ukuzuza ngempumelelo kuthize, wazama ukuzuza ngempumelelo ibandla elikhulu kakhulu. Ukungukuthi indlela yokuhlengwa ngaphandle kokubuyisana, wazama ukuzuza ngempumelelo ibandla, indlela yakhe ebuyela ensimini ngaphandle kokubuyisana. Futhi uye wazama into efanayo ngaso sonke isikhathi. U-Adamu owile namhlanje uzama into efanayo ukuzuza ngempumelelo ibandla elikhulu, isihlakani esithile esikhulu, omunye omkhulu okhangayo nobuhle. Manje uma siqaphela kuphela ukuthi kunendlela eyodwa kuphela yokubuyela emuva, futhi yileyo ndlela uNkulunkulu ayincoma kuqala igazi. UKhayini wakha ibandla, wenza umhlatshelo, wanikela ngomhlatshelo eqotho, futhi wakhuleka. Futhi uma uNkulunkulu emlahla ngecala, futhi wamukela u-Abela phezu kwesisekelo esifanayo, uNkulunkulu wenze iphutha uma enza lokho. Kodwa uKhayini weza ngendlela yakhe, no-Abela weza ngendlela ehlinzekiwe nguNkulunkulu, isambulo sokuthi kwakungesona isithelo njengoba abanye abantu becabanga namuhla, esaxosha u-Adamu no-Eva. Ensimini yase-Edeni. Manje lokhu ukuphawula angikusho nje ukuze ngiphawule kabi, kodwa nje kuveze iphuzu, hayi hlaya, kodwa bengihlala ngithi abantu bayakholwa. Yingakho ngenqatshwa kulowo omunye umhlangano ukuthi kwakungama-aphula noma into ethize eyadliwa ngu-Eva eyabangela ukuwa. Uma ukudla amaphula kwabangela ukuthi besifazane babone ukuthi bahambaze, kungcono siwadlulise ama-aphula futhi. Lokho kunjalo impela, yebo mnumzane, kwakungewona amaphula, futhi ungavumeli neze noma ubani akuhlohle emphinjeni wakho. Wabona ngalokuthi wayihambaze na nakanjani, kungani kuphila kweza ngalokho leyo mpilo ephendukezelwe na uNkulunkulu. Umakhi omkhulu wayenayo yonke imizimba yendlalwe lapha emhlabeni, ne-calcium, potassium, petroleum, wayezowudala futhi awenze, kodwa yena weqa indlela kaNkulunkulu. Yebo mnumzane, wenzani u-Adamu lapho efika kumkakhe na? Lapho efika kuye wamthola ekhulelwa, impela nje owomubi ongaphandle wakhe. Ukukhulelwa kwakutshela imbewu engcolile. UJehova ngaphambi kokuba ashade umkakhe wenza into efanayo, noJesu ngaphambi kokuba afike kumlobokazi wakhe wayezihlelile futhi waba yibandla lamaRoma aKatolika into efanayo. Kodwa uzoba nomlobokazi, ungakhathazeki, lowo ozothengwa ngezwi lakhe. Kodwa impela akutshela u-Eva ukuba ahlale nakho, uyoba nebandla, amen, eliyothengwa ngezwi lakhe. Manje sithola ukuthi konke lokhu kuzama ukuzuza ngempumelelo okuthile okukhulu kwenza uhlobo oluthile lwe isikhumbuzo esikhulu egameni labo uqobo, into ethize enkulu. UNimrod ngesinye isikhathi wayefuna ukuzuza ngempumelelo indlela yokuya ezulwini ngaphandle kwanoma yikuphi ukubuyisana. Ngakho wakho umbhoshongo omkhulu, miningi imibhoshongo, kodwa wazama kwakho umbhoshongo omkhulu. Kwenzekani kuwona? Wawa. Kwalandela uNebukadinezari, wakha umuzi omkhulu, wacabanga ukuthi angakha lezi zindonga ezinkulu eziyibiyelwe ngokubanzi ngokwanele ukuba angagijimisa umjaho wezinqola kuzo, namasango amakhulu ensimbi nezinto azakha. Faka umfula phakathi nendawo, umfanekiso wezulu, izingadi ezishibekayo esihlalweni sakhe sobukhosi ngasemfuleni ngqo, njengomfula, umfula iYeufrathe, nanjengomfula wokuphila ensimini yase-Edeni, nomfula wokuphila embusweni kaNkulunkulu. Futhi kwenzekani na? Wawa, ngoba wawungakwazi ukuma. isizwe sakithi uqobo njengesibambisene nengilandi sasihlala sinomona ngombutho waso kwasolwandle ngakho sazama kwakho umkhumbi ngesinye isikhathi owawungeke ucwile obizwa nge-Titanic kodwa waya phansi ngokufanayo nje futhi iculo njengoba imbongu yabhala unkulunkulu ngesandla sakhe sinamandla ukhombisa lo mhlaba ukuthi ngeke ume kunjalo iFrance yakha lokho abakubiza ngokuthi umugqa iSiegfried futhi babeka izibhamu zabo zonke phandle lapho babuyela lapha abesifazane ewayini noma yini enye baphile esonweni futhi uma iJalimane ike yamashela kubo bebezobadubula phansi ngoba babenomugqa iSiegfried eyakhiwe iqiniswe ngokhonkolo kodwa kwenzekani na amaJalimane amasha ngemuva kwawo ngo futhi abaqhumisa baphuma kuwo bekungeke kusebenze iJalimane yazama bazenzela umugqa emagnoti behlela phansi emhlabathini bajula kakhulu uqiniswe ngokhonkolo nezinto yenzana amamelikana na bathumela inguzunga futhi abaqhumisa baphuma kuwo ngqo umuntu ozama ukuzuza ngempumelelo okuthile enze isibonakaliso somsebenzi wakhe uqobo ezama ukwenza okuthile amabandla namhlanje azama ukuthola amalungu amaningi kuwo enze inhlangano yawo ibe nkulu ngokwedlulele leniso kwamukela izambulo zikaNkulunkulu bayasuka futhi benze into yamahlelo ngakho yilokho kuyinkathazo noma yiphi inhlangano angiphikisani nabafowethu enhlanganweni ngiyabathanda abafowethu kodwa lapho inhlangano ibhale imibhalo yayo futhi iyisa yine ngongqi uma bebengayisa yina ngokhefana bekungalunga uma uthi ngiyakukholwa lokhu kanye nakho konke uNkulunkulu azokwenezela kithi amen kuhle lokho kodwa uma uthi siyakukholwa lokho futhi yilokhu-ke futhi ngeke asifuni lutho olunye kukho khona-ke ubeka uNkulunkulu ngaphandle kwesithombe lapho wenza lokho kunjalo
They've tried to educate people.
Oh, ihlelo likhulu bazabili ukufundisa abantu. Imfundo yinto enhle kodwa ayisoze yathatha indawo yensindiso ngeke. Uhlelo lukaNkulunkulu luyona imfundo impucuko kodwa insindiso kodwa umuntu uzama ukwenza ibandla likhulu. Izwe lizamile ukwenza isizwe esikhulu ngamabhomu nokunyina okunye benzeni na baze bazifaka endaweni enjalo baze bayesabana ukuthinta okukodwa akudingeki ibutho lonke futhi izizwe zincane noma yikuphi zingathinta futhi ukuthi kuyini umhlaba wonke ubungakhunyiswa ngomzuzwana awudingeki ube nesizwe esikhulu njengeRussia ngani indawo encanyenyana isiqhingi indawo nathize ingenza umsebenzi ofanayo futhi bamile lapho izixobo zeradia imicibisholo emikhulu ngezinkulungwane ihlezi lungele ngezikhali ze-atomu nezehydrojeni ezingandizela phakathi iRussia ibingathinta inzipho eyodwa kule ntambama futhi yonke le-United States iyocwila ngaphansi komhlaba futhi i-United States ingathinta inzipho eyodwa futhi icwilise iRussia ngaphansi komhlaba kunjalo ngiyizwile indoda yosasayensi abasensimini besaba kakhulu baphuma befuna uNkulunkulu futhi bathola umoya ongcwele abazi ukuthi benzeni wo ngiyakutshela awukwazi ukumba phansi ukuze ubaleke kukho sinendawo yokukhwasela nokho yenziwe ngensimbi yenziwe ngezimpaphe ngaphansi kwamaphiko akhe lapho siphumule khona silindile lapho ibhomu lindiza ungakhathazeki ngalokho sizobe sindiza nathi phezulu ngo ukumhlangabeza emoyeni sihlithiwe ukuba simhlangabeze ngomzuzwana ngokuphazima kweso ngakho niyazibona izinto ezinkulu kakhulu ezesabisayo enye kwenye sekufike endaweni lapho esaza amakhona ukwakha ibandla elikhulu manje niyazi ukuthi ngagcotshwa ebandleni le-missionary baptist futhi abantu be-baptist ngo-1944 benza isiqubulo esithi sifuna isigidi ngaphezulu ngo-44 ngaya embuthaneni lapho ababenawo khona umbuthano kasonto sikole futhi kwadingeka balikhiphe ibandla ukuze befundise baphumele ngaphandle bayobhema kunjalo bese kuthi-ke abesifazane behlezi phakathi lapho benqune ingxenye nezinto ezinjalo ngoba nje into kuphela babefanele bayenze kwakukubhala igama labo encwadini nginezinhlonipho ezinkulu nge-Baptist Presbyterian nanoma yini ebiza igama likaJesu Kristu, kodwa engikushoyo sifanele sibuyele endleleni kaNkulunkulu yokukwenza. Hayi, kakhulu kakhulu siyazama, bafuna ama-Baptist afuna kuba iqembe likhulu kunawo wonke, i-Presbyterian ifuna kuba iqembe likhulu kunawo wonke, i-Pentecostal oneness ifuna kuba iqembe likhulu kunawo wonke, i-Assemblies ifuna ukuba iqembe likhulu kunawo wonke, bonke abanye bafuna ukuba iqembe likhulu kunawo wonke. Ake sikususe lokho ekhanda lethu, linye kuphela iqembu futhi lelo ngabangcwele bakaNkulunkulu ophilayo abagezwe ngegazi owamiselwa ngaphambili selokho kwasekelwa umhlaba, futhi akukho mbewu angikathali ukuthi iyini uma ingamiliswanga ngeke iqhamuke. Ngikhathala ukuthi ujoyina kangaki ibandla, ukuthi ukhonza kumahlelo amangaki ngaphandle uma leyo mpilo yakho imiliswa ngumoya ongcwele, awusoze wangena ohlithweni, awusoze wavuka kuleyo ndawo oya kuyo ngaphansi kwethuna. Kunjalo ya ibandla elikhulu, amahlelo amakhulu, yonke into inkulu, awu ibihlale yenzani na?
Everything that man put his hands on has failed.
Bonke umuntu abeka izandla zakhe kukho kwehlulekile. Manje ngiqala kuzizwa ngikholwa. Ngani na? Uyisehluleki kwasekuqaleni. Futhi konke azame ukukuzuza ngempumelelo kuhlulekile. Sinezukulu emithi emikhulu kunayo yonke sake sabanayo, kodwa nokho ibulela cishe abaningi ngangebelaphayo. Kunjalo silutholile usuku lwakho konke kubonakala kukukhulu ngokwedlulele, kodwa bukani ukuthi lenzani, likhipha ukuphila kubantu ngema i-Afrika. Futhi ngabuka omiyane bakamalele veva kwezinqwaba nje emlenzeni womdabu, babengamlimazi bakuthi awodwa ongithinde ngiyogcwala zonke izinhlobo zezinto abazijova ezingelweni zami ukuwelela lapho. Ngiyothela umalele veva lapho umuntu endlule eduze kwamini, yabo kudiliza uhlelo, kungase kusize lapha, lapho kuvimbela lapha, kusenza sibe buthaka ngaso sonke isikhathi. Futhi bukani esinakho namhlanje, isigejanese ngiyakuzonda ukusho lokhu, lokhu kuzokala kuwukuthi kokungcwele, kodwa cishe impela isigejanese ezilima ezifundile. Kunjalo ngithi njengesithunywa senkolo, kungcono kakhulu ukubhekana nomhedeni ongafundile kunokubhekana nomhedeni ofundile. Umhedeni ungongakholwayo, kunjalo impela wokuyinto embi kabi yalolu suku esiphila kulo. Imbi kabi kanjani? Manje qaphelani futhi okukhulu, zonke lezi zinto, uHitler wazama ukwenza uhlanga olukhulu, uFaro wazama ukwenza uhlanga olukhulu ngeMegibhithe ukuzama ukubona izihlalo zobukhosi lapho uFaro ahlala khona, ungamba amafidi engamashumi amabili ngaphansi komhlaba ukuze uthole izihlalo zabo zobukhosi. Ngike ngamaRoma lapho oKesari kuyikho konke, ngeke wakwazi ngisho nokuyithola indawo ngaphandle kokuthi umbele phansi izindonga eziqinile nokunye nokunye. Lapho uKesari aya khona, kungani na? Kukhombisa ukuthi noma yini eyenziwe ngumuntu iyonakala. Kuyini konke na? Zonke lezo zinto ziwele emlandweni nasothulini. Yini eyenza indoda ifuna ukwenza lokho na? Yini eyenza lokho na? Kungoba kukhona ukuthize emva kwakho, futhi uzama ukuthatha indlela yakhe esikhundleni sokuthatha indlela kaNkulunkulu yakho. Ingaleso sizathu bezama kwakha amahlelo amakhulu, ingakho bezama kwakha ezokuthi uthi ezinkulu, amadolobha amakhulu nokunye nokunye, kungenxa yokuthi kukhona ukuthile kuva lapho. Yilokho okwenza indoda ifuna ukuqhubeka futhi idakwe. Kungani kwenza na? Kungani osifazane efuna ukuzihundula na? Lalelani bodade, lokhu sekuphenduke ikamu labanqunu. Cishe impela ungawuvumeli lowo moya ukuba ufike phezu kwakho. Ngumoya ngikholwe njengenceku kaKristu, ngudeveli kuqhelise kuwe. Khuleka, igazi likaKristu likuqhelise kuwe. Angikhathali ukuthi iliphi ibandla ongowalo, lokho akusho lutho kimi noma lutho kuNkulunkulu. Into okuyiyo ukuthi ngabe ulungile kuNkulunkulu na? Khona-ke konke awudingi ukukhetha. Ngihlalezweni lapho benezihlahla zomu-oki, umu-oki obhashile, futhi ngesikhathi sesentwa sahlobo, isikhathi sasebusika sesidlulile, futhi kukhona wonke amahlavu amadala afilele ngezihlahleni zomu-oki. Manje sizowathola kanjani amaqabunga amasha na? Awudingi kuphuma futhi ukhe iqabunga elidala. Vumela nje ukuphila okusha kungene, neqabunga elidala liyaqathaka. Futhi kunjalo ngoKristu. lapho uKristu engena izwe liyaqathaka ngokuzenzekelayo lapho abantu bethi bazelwe ngumoya kaNkulunkulu futhi besathanda izinto zezwe iBhayibheli lathi uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthande lukaNkulunkulu lokho ngisho kuwe singazenza kanjani lezo zinto na
We're trying to build super things.
Sizama kwakha izinto ezinkulu manje konke kubonile konke kunuthuli konke kuzobuyela othulini ngakho umuntu ufisa ukubona isibonakaliso esikhulu futhi uNkulunkulu wathi ngesinye isikhathi ngizobanika isibonakaliso esikhulu ngizobanika labo bantu isibonakaliso esikhulu amaJuda afuna izibonakaliso wonke umuntu ufuna izibonakaliso futhi bafuna izibonakaliso izwe namuhle lifuna izibonakaliso bazama ukwenza izabo izibonakaliso kodwa uNkulunkulu ubanike izibonakaliso kunjalo umbani omazombezombe ngobusuku obumnyama obunesiphepho ubonise ukuthi kungaba khona ukukhanya ngesikhathi sobumnyama kunjalo
God said I'm going to give him a sign.
UNkulunkulu wathi ngizobanika isibonakaliso intombi iyokhulelwa wakwenza ngokuzithoba kanjani lesi isibonakaliso esikhulu.
A virgin shall conceive and bear a child, a son.
Intombi iyakukhulelwa izale indodana negama layo liyakuthiwa uEmmanuel. UNkulunkulu nathi naso isibonakaliso esikhulu. Bekufanele kumangaze kanjani ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe ubeyoba yingane yeka ukuthi uNkulunkulu walithanda kangaka izwe lowo ngomunye wemibhalo emikhulu kakhulu okhona kanjani ukuthi uthando lukaNkulunkulu lalithanda kangaka izwe waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa yilowo nalowo okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila kuphakade lona kanye uthulu aludala emhlabeni waba yilolo thuli
striking it ought to be God.
Yega kuthi bekufanele kumangaze kanjani uNkulunkulu Emmanuel eguqula indawo yakhe ayidlalayo kusuka kuNkulunkulu kuya kumuntu. Elula ithede lakhe ezinkanyezini zezulu ukuze yaphile lapho emhlabeni nezidalwa ezingcolile njengathi uthando lukaNkulunkulu ukuthi wayeza kwenza kanjani.
Striking it ought to be to the center. To know that little Jehovah
Yega kuthi bekufanele kumangaze kanjani kwisoni ukwazi lo Jehova omncane ekhala ezigaloni zikamama uJehova omncane angezi ngokukhazimula kwengelosi ufika njengenzalo kaAbraham ufika njengomuntu Akazange ehle ngemipheme yegolidi yasezulwini uma bekungenzeka bekungaba ngokwabacebile kodwa wazalelwa emkhombeni empofu kakhulu waze waboleka isibeletho kubazalelwe kuso
And when he left, he had to bar a grave to be buried in.
Futhi ngekathi ehamba, wadingeka aboleke ithuna ukuba angcwatshwe kulo. UJehova uEmmanuel isibonakaliso esikhulu. Amen. UNkulunkulu wathumela abaprofeti, wathumela izibonakaliso, wathumela konke, kodwa wathi, ngizobunika isibonakaliso esikhulu manje, isibonakaliso esikhulu. Mina uqobo, ngehla ukwakha phakathi kwenu, ngibizwe ngoEmmanuel. Bekufanele kumangaza abantu, yena uqobo enziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu, wazalelwa esitebeleni esingcolile esinukayo, uJehova omncane, engalele kubasikiti yobomvana egumbini lasezibhedlela.
But in a stinking manger over manure pile. In a barn. Emmanuel.
Kodwa emkhombeni enukayo phezulu kwenqumbi yomkubo isibayeni uEmmanuel umntalo wamazulu nomhlaba esembelekweni haleluya.
Little Jehovah playing as a kid.
UJehova mncane edlala njengenganyana uJehova njengepungu uJehova njengombazi bekufanele kumangaze. Kodwa kufiphele kakhulu mhlaba ukugeja ngamamayele esigidi. Kwesifazane esikhathini esingeside sedlule ngangishumayela ngobuNkulunkulu benkosi yethu uJesu Kristu futhi wathi uMnumzane Branham ngiyakuthakasela ukushumayela kwakho kodwa wathi kunento eyodwa oyenzayo engingavumelani neze nawe futhi ngathi kuyini dadewethu na uma kunento eyodwa nje ngiyabonga ukuhlangana nawe ngathi ngoba ngokuvamile kuba izinto ezikhulu futhi wathi awu kunento eyodwa evelele kusobala wayengowebandla lengakholelwe ebuNkulunkulwini bukaKristu njengoba nje ibona namhlanje lapho behamba bayomdudula abuyele muva futhi nje benza umprofeti ngaye oh hey wathi uqoshe kakhulu ngoJesu menza onobuNkulunkulu ngathi wayengone obuNkulunkulu
kungani wathi wayengeke abe ngonobunkulunkulu ngathi awu wayengonobunkulunkulu wathi awu angeke abe ngizofakazisa kuwe ngebhayibheli lakho uqobo ukuthi akasuye onobunkulunkulu ngathi ngingathanda ukukubona ukwenza futhi wathi kulungile thatha ibhayibheli lakho bese uvule kujohane ungcwele isahluko seshumi nanye ngathi kulungile ngiyazi nje ukuthi uzothini ngoba ngikwazi ngenhliziyo ngempela futhi wathi ujesu endleleni yakhe eyehlayo ukuyovusa ulazaro thunini ibhayibheli lathi wakhala izinyembezi awu ngathi impela futhi wathi awu manje wayengaba kanjani ngonobunkulunkulu futhi akhale zinyembezi na ngathi kwakuyingxenye engumuntu ikhale zinyembezi leyo kunjalo yehluleka kubona ukuthi wayengu Emmanueli wayikho kokubili umuntu kanye nonkulunkulu ngathi wayengumuntu eyethuneni ekhale zinyembezi kodwa ngenkathi yehlanganisa lawo mahlombe amancane ndawonye wayesethi Lazaro phuma futhi umuntu owayesebe nezinsuku ezine efile futhi enuka waphuma waphinde waphila futhi lokho kwathetha kungaphezu komuntu kunjalo wayengumuntu ngenkathi ehle entebeni ngalobo busuku elambile buka esihlahleni ukubathola okuthile okudliwayo kodwa ngenkathi ethatha amabhiskidi amahlanu nezinhlanu zezimbili futhi wondle izinkulungwane ezinhlanu lokho kwakungaphezu komuntu lawo kwakungumdala uJehova kunjalo wayengumuntu ngenkathi elele kulowo mkhumbi ngalobo busuku namademoni ezinkulungwane ezilishumi olwandle afunga ukuthi ayominzisa ubhambe phandle lapho njengesivalo sebhodlela lapho amagagasi ekhuphuka wayekhathele kakhulu ukushumayela waze wangakwazi ngisho nokunyakaza akuzange ngisho kumvuse kodwa kwathi esevusiwe haleluya waphuma wasebeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yomkhumbi wasebheka phezulu wayesethi ukuthula thula lokho kwakungaphezu komuntu lowo kwakungunkulunkulu owayengathulisa magagazi olwandle kwakuyindoda eyakhalela umuzi esiphambanweni unkulunkulu wabo ngishiyeleni na kodwa yakuseni ngephasika ngenkathi ephula izimpawu zokufa izihonko nejunior futhi wavuka futhi wayesethi nginguye wayefile futhi ophilayo ukuze kube phakade lokho kwakungaphezu komuntu lowo kwakungunkulunkulu endodaneni yakhe amen wonke umuntu wake wafika egqubeni likabhontshisi wakukholwa lokho yonke imbongi eye yakhwela iquma lokho kuxuxumise yonke inhliziyo eke yenza noma yini u-Eddie Peronet wabhala iculo lokugcotshwa amaculo akhe ayengadayisi ngolunye usuku umoya wambamba wathatha usibo esandleni sakhe wabhala ngomoya
Hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate Paul. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all.
Amen.
Amen.
Ufanny Crosby omdalo impuputhe ngobunye busuku wabuzwa ukuthi kungani engawabhala amaculo ezwe wathi ngikumKristu yeka ukuthi uhluke kangakanani kuElvis Presley bathi ngani indoda yahlekisa ngaye yathi ayikho into enjalo yathi usho ukuthini uma engayikuvula amehlo akho na wathi uNkulunkulu ukhethe isabelo sami futhi yathi awu uyoke wazi kanjani na uma ufa futhi kukhona indawo enjalo ungeke wambona wathi ngizoba nokubona kwami ngeleya awu yathi kuthiwani uma ungakutholi ukubona kwakho na wathi ngiyomazi noma kanjani yathi ucabanga ukuthi uyomazi kanjani na wathi ngizozama nxeba izipikile esandleni sakhe khona-ke waphenduka futhi ukuphefumulelwa kwamshaya futhi wacula
I shall know him by the nail prints in his hand.
Hey, wabhala.
Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others are calling, do not pass me by. For thou the stream of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee, or whom in heaven but thee?
Impela noma ubani wake wafika kunoma yini wayemkholwa ukuthi ungu Emmanueli wayengaphezu komprofethi wayengumprofethi kodwa wayengunkulunkulu umprofethi u-Emmanuel unkulunkulu enyameni akazange afike ngesibingelelo sasezulwini akazange afike njengengelosi uza njengenzalo ka-Abrahama ukukhombisa isibonakaliso esikhulu sikankulunkulu sosuku lokugcina o yebo ukwenza inzalo enkulu uhlanga olukhulu uhlanga olwaluthenjisiwe uhlanga luka-Abrahama ukuveza inzalo enkulu ulu ebesikhuluma ngayo uKristu omkhulu benzani kuye ngenkathi efika emhlabeni na bahlekisa ngaye babiza umoya wawusebenza kuye lapho ayekwazi ukwahlukanisa imimoya kanjalo kanjalo bathi ngudevele ungubhelizebhule umbhuli futhi engxenyeni yenyama ingxenye yomzimba bayilengisa esihlahleni futhi bambulala kodwa wayeyisibonakele sesikhulu wavuka futhi ngosuku lwesithathu ngokuba wethemba izwi likankulunkulu udavide wathi ngaphansi kokuphefumulelwa angiyikushiya umphefumulo wakhe esokweni futhi ngeke ngivumele ongcwele wami yabona ukubola ngakho-ke ujesu wazi ukuthi umbhalo wakhuluma ngaye ukuthi wayengeke abone ukubola ukubola kuqala emahoreni angamashumi ayisikhombisa nambili phezu kwesidumbu siyakwazi lokho futhi wayazi ngesinye isikhathi phakathi kwalokho wayeyovuka kwabafileyo futhi wavuka kwabafileyo ngokuba wayeyisibonakaliso esikhulu abaprofethi babeyizibonakaliso impela kodwa bafa futhi bangena ethuneni kodwa ujesu wayeyisibonakaliso esikhulu waphuma ethuneni Amen. Umjaho omkhulu. Yebo mnumzane uKristu omkhulu.
After 2000 years now.
Emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili manje iminyaka ezinkulungwane ezimbili nabo bonke abagxeki nakho konke kunye usafana nanamuhla ngizokunikeza isibonakaliso esikhulu isibonakaliso esihle. Abantu bafuna into ethile enkulu kakhulu ngakho ibandla lathola okuthile okukhulu kakhulu hhayi nje ukuxhawula hhayi nje umbhaphathizo oyiwo ngegama kodwa umbhaphathizo kamoya ongcwele hhayi nje ukuvuma izono kwangempela namehlo omile kodwa umoya kakristu ophila kubo belethe ukuphila kwabo endaweni ekhonza ukristu futhi baphile nokristu manje ibhayibheli lathi izolo busuku lapho sigcine khona u-abrahama watshela u-abrahama kugenesise isahluko samashumi amabili nambili ivesi leshumi lesithupha neleshumi lesikhombisa wathi inzalo yakho iyakunqoba isango lesitha sayo inzalo yakho u-abrahama iyonqoba isango lesitha lapho uRebecca esekhethelwe u-Isaka indodana kwashiwo okufanayo nakuye ngenkathi u-Eliyeza umfanekiso kamoya ongcwele oza ukuthola umntobakazi wamthola ekupholeni kwakusihlwa ngiyatshela ukuthi kuyini na namuhla usuku lokugcina ingxenye yokugcina yosuku lapho izinkanyiso zakusihlwa zikhanya wamthola futhi qaphelani wayefanele abhekane nabantu ababili abehlukene waye nomndeni kodwa oyedwa kuphela u-Eliyeza okwakudingeka abhekane naye kwakungunina nomfo wabo kodwa wayelandela lowo mlobokazi ngakho njengoba u-Abrahama emtshela hambani nizingele umlobokazi kubantu bakini ungathathi omunye laba abafokazi kube umlobokazi wakhe futhi wathi manje kuthiwani uma wesifazane engeke eze nami na wathi khona-ke uma engeke eze khona-ke ukhululekile esifungweni sakho wayesebeka isandla sakhe enqulwini wafunga ngaso qaphelani u-Eliyeza wamthola wesifazane wayazi ukuthi kwakunguye futhi qaphelani wayefanele abhekane nabantu ababili unina nomfo wabo ubaba bonke abanye wayengena lutho angalusho umama nomfo wethu kanjalo nesithunywa umoya ongcwele kankulunkulu ngaloli zinsuku zokugcina akhetha umlobokazi kwakumele abhekane nebandla elizibiza ngumama ikatolika kanye nomfowabo umshumayeli kunjalo impela kwakumele abhekane nalabo bobabili yibo labo ababa nokuqophisana ngakho kodwa manje wathi ufanele wenze ukukhetha kwakho uzohamba na futhi bhekani masinyane wathi nje lapho ezwa ngo-Isaka ngaphambi kokuba aze ambone wathi ngizohamba kungani na wayeyisihlobo segazi kuye niyabo lowo kwakungumntwana womfowabo ka-Abrahama u-Isaka noRebecca babengabazali bokuqala ukuhlobana ngegazi ukukhombisa ukuthi ibandla ezinsukwini zokugcina liyoba nokuhlobana kwegazi kukristu ngokuba yena impela unkulunkulu owamisela ngaphambili ukristu owayeyiwundlu elahlatshwa ngaphambi kokusekelwa komhlaba ibandla qobo lwalo igama lalo lafaka encwadini ngaphambi kokusekelwa kwezwe futhi urebecca kwathi nje lapho ezwa ngo-Isaka kwakukhona kuthile kuye okwamdonsela kuye ngo nakuba ayengakamboni noma lutho wayesafuna ukuhamba ngokuthanda kwakhe kude nonina noma umfowabo futhi namhlanje uma lokho kukhanya kukankulunkulu lowo moya ongcwele uke ushaye inzalo eyamiselwa ngaphambili ogama lakhe labhala encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe ibhayibheli lisho lokho Kunjalo ukukhanya kuzokhanya ungashumayeza abanye futhi kubukeka sengathi kufana nje namanzi emhlane wedada ayawa kodwa ake kushaye leyo nzalo futhi nibhekisise ukuthi kwenzekani masinyane kukhona ukuthize khona manje ngani na imbewu emiselwe ngaphambili ivela ifanele ifike futhi lapho lokho kukhanya ivangeli likushaya bayakuthola bonke abanye bayosukuma bahambe akusikho kwabo iBhayibheli lathi amadoda ayemiselwe ngaphambili ukulahlwa incwadi kaJuda yonke imibhalo ephefumulelwe manje ngekathi lokho kukhanya kushaya uRebeka omncane wayazi into ethize phakathi kwakhe futhi lokho kwamletha kuyisaka wamboza ubuso bakhe wayengasafuni ukuzihlanganisa nokucabanga okungokwakhe u-Isaka wayengokucabanga kwakhe kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke nebandla qobolwalo lapho lishaya lawo mandla kaNkulunkulu ubhaphathizo kamoya ongcwele ophuma emabandleni yamahlelo ophuma ebandleni likatelika noma ngabe kukuphi lapho lowo mbhaphathizo kamoya ongcwele kwenziwa ube ngokoqobo kubantu labo abamisele ngaphambili njengani bantu lapha ekuphileni kuphakade baya kubona futhi bahambe kukho kuyini na isibonakaliso esikhulu futhi isitha sinqoba isango lesitha bukani inzalo kaAbrahama yemvelo Mose wanqoba isango laseGibhithe lowo muzi omkhulu wanqoba isango lolwandle olubomvu lapho efika kulo wakwenza Bukana abantu bamaHeberu isitsha kwakungumlilo banqoba isango lomlilo ukuze lingabashisi bekani uDaniel empandweni wezingonyama inzalo kaAbrahama wanqoba isango lomlomo wengonyama waye ngekwazi ukuvula umlomo walo ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wehla kuleyo nsika yomlilo futhi wema lapho phakathi kukaDaniel nalezo zingonyama noma bani uyazi ukuthi ingonyama iyawesaba umlilo futhi ubonile lokho kukhanya kuzongeza lapho naleyo ngonyama ayizange iye kuye kwakuyinge lothi yenkosi uDaniel wanqoba isango lomphandi wezingonyama ngani na waye inzalo kaAbrahama konke lamaqhawe amakhulu besingathatha amahora kuwo nginamani ngiyawo alotshe phansi lapha ngizokweka ngenxa yesikhathi ngokuba bonke laba bafela ekukholweni bonke bahlela emhlabathini kodwa nakho kufika inzalo enkulu ngelinye ilanga inzalo yasebukhosini futhi yanqoba amasango okufa isihogo nethuna
and he brought forth after his resurrection an eternal super sign
futhi yaveza emva kokuvuka kwakhe isibonakaliso sikhulu saphakade lezi sibonakaliso zakubalandela abakholwayo Namuhla ngokuthi isigidi ngaphezulu ihlelo yinhlangano kodwa uJesu wathi lezi zibonakaliso zakubalandela isibonakaliso sikhulu uNkulunkulu wake washo noma yini angeke aphinde akubuyisele muva abanye abantu bathi lokho nje kwakungokwabapostoli kuphela wathi uJesu nahambani niyezweni lonke nishumayele evangeli kukho konke okudaliweyo bude kangakanani na umhlaba wonke abangaki na zonke izidalwa
He that believeth and is baptized shall be saved.
Ukholwayo papathizwe uyakusindiswa ungakholwa uyokulahlwa na isihlanganiso lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo emhlabeni wonke nakuyo yonke indalo sonke isidalwa Nginganibonisa lapho uNkulunkulu abeka khona iziphiwo namandla ebandleni ngifuna umuntu abeke umunwe wakho empalweni futhi angikhombise lapho awukhipha khona lapho akubuyisela khona ekususe ebandleni yisibonakaliso esikhulu ekholweni ukuthi sidlulile kufenisa ngene kupheleni ngoba sizwa umoya ongcwele futhi siyubona usebenza ezimpilweni zethu futhi usiguqula kulokho esasiyikho kuya kulokho esiyikho manje amen wavuka kwabafileyo makabongwe uNkulunkulu yenza izwi libe likhulu osukwini lokugcina usaphila inzalo likaAbrahama nesibonakaliso sikhulu isibonakaliso esithembisa uAbrahama inzalo enkulu ezinsukwini zokugcina yayiyobona isibonakaliso esifanayo senza into efanayo Ngoba uNkulunkulu wadingeka abulale uKristu uEmmanuel ukumvusa futhi ukuthumela umoya ongcwele ophakade owayengena kufa ukuba uphile ebandleni ukuveza leso sibonakaliso buye yonke isayenze phathelene nengqondo yethu kubo bonke othisha bethu abakhulu kubo bonke osiyazi bethu bezenkolo akekho noyedwa ophilayo emhlabeni namhlanje ongakukhiqiza kuthatha umoya ongcwele futhi yena yedwa ngakho uEmmanuel onguyezelo namuhla naphakade uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo futhi ulapha nathi emva kweminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye ephila isibonakaliso esikhulu. Sinazo zonke izinhlobo zezibonakaliso, sinezibonakaliso lapha nezibonakaliso lapho, kodwa uNkulunkulu wanikeza isibonakaliso esikhulu u-Emmanuel, inzalo ka-Abrahama yenziwe inyama yakha phakathi kwethu iyafa yavuka futhi ukuze ahlange ibandla nokungcwelisa ibandla ukuze aphile ebandleni futhi aqhubeke eveza izibonakaliso ezinkulu kwabanye njengoba iminyaka ikhula, njengoba ethembisa hhayi inhlangano enkulu kodwa isibonakaliso esikhulu. Ezelwe ngokuphila kwakhe impela, ukuphila kukaNkulunkulu uqobo ukuphila kithi kuveze isibonakaliso esifanayo asenze Sodoma ezansi lapho ngomprofethi u-Abrahama. uNkulunkulu belokhu enika abaprofethi, uNkulunkulu unikeza abaprofethi futhi uma ethumela abaprofethi kubantu ngokuvamile kuyisibonakaliso sokwahlulelwa okulandelayo benikwazi lokhona lapho kuthunyelwa abaprofethi emhlabeni. Manje ngifuna ukuthatha ukuthize kanye nani umzuzwana nje ngaphambi kokuba siye emgqeni womkhuleko imizuzu embalwa elandelayo. Ngenkathi uNkulunkulu ethumela uNowa onyakeni wobuhlakani umlayezo ongasile kubo ngoba awuzange uhlangabezane nesimo sabo sangalolo suku, kodwa uNkulunkulu wathumela uNowa njengomprofethi eprofetha ukuthi ukuphela kwase kuseduze futhi uNkulunkulu wamvumela ukuba aphile ukuze abone kwenzeka. Ngenkathi uNkulunkulu ethumela ekhipha u-Israyeli eGibhithe wathumela uMose umprofethi ukuba prophethi onyakeni wesayense waseGibhithe, umprofethi isibonakaliso sokwahlulelwa okuzayo. UDanieli wayeyisibonakaliso eBhabhiloni futhi uJohane wayeyisibonakaliso kumaJuda. Manje kukhona isibonakaliso esikhulu sikamoya ongcwele, siyazi sazi ngokuphelele ukuthi uKristu usaphila futhi uyabusa ungomkhulu. Ukhuluma ngendoda enkulu na, udevel unokuthile okukopela yona kanye into eyenziwe nguNkulunkulu. Konke udevel yanakho wakwenza ngokuthize okwasekuqaleni. Udevele akakwazi ukudala, manje niyakwazi lokho. Uma udevele ngumdali khona-ke sinabadali ababili. Udevele akakwazi ukudala, uphendukezela ukudaliwe. Manje bhekani njenge kuyini ukuphinga na? Ukuphinga kuyisenzo esifanele siphendukezelwe. Ayini amanga na? Iqiniso liphendukezelwe. Siyini sono na? Ukungalungi ukulunga kuphendukezelwe. Futhi noma yini udevele anayo iyinto ephendukezelwe kulokho uNkulunkulu akwenza ekuqaleni, yingaleso sizathu ukuthi babeyokwenza babiza uJesu uBelzebule, lowo devele omdala obhulayo phandle lapho, lowo kwakungumoya ophendukezelwe kumprofethi. Niyabo, futhi lokho kuyinto efanayo namuhla, abakuqondi. Kodwa uma bebeyofunda iBhayibheli, iBhayibheli lathi kwakuyisibonakaliso esikhulu. Buka leso sigejane sabadobi abancane abayikhulu namashumi amabili abangazi lutho nokunye owangena ekamelweni eliphezulu ngosuku lwePentecoste baphuma nesibonakaliso esikhulu. Kwakukhona abantu ababemi lapho bazo zonke izizwe ngaphansi kwezulu, futhi babelapha babengalwazi ngisho nolwimi lwabo, futhi bekhuluma ngolwimi lwazo zonke izizwe eziphansi kwezulu. Isibonakaliso esikhulu, hoye, besingaqhubeka futhi siqhubeke. Isibonakaliso esikhulu, uyisibonakaliso esikhulu, isibonakaliso sokugcina. Futhi ekhumbulani isibonakaliso esikhulu ngesikhathi sika-Abrahama sasiyini na? Ngenkathi uNkulunkulu ezibonakalisa enyameni futhi kanjalo wakhombisa lokhu kubonakaliswa kukhulu kokwazi ukuthi uSara wayithini ethendeni. Isibonakaliso sokugcina, u-Israyeli asithola ngaphambi kokwenqatshwa kwakhe futhi wabiza uJesu ngoBhelizebhule. Ngakungesikhathi uJesu ebona umcabango wabo owawusezinhliziyweni zabo, uJesu wathi lesi sizukulwane sasiyothola into efanayo okokugcina lokho.
What is it? That was God.
Kuyini na? Lowo kwakunguNkulunkulu eno-Abrahama, lowo kwakunguNkulunkulu kuKristu, uNkulunkulu no-Abrahama, uNkulunkulu kuKristu u-Emmanuel. Futhi namhlanje nguNkulunkulu ebandleni lakhe isibonakaliso esikhulu sokuthi uNkulunkulu usaphila. Niyakukholwa na? Ungalinge usuke kuso, hlala naso ngamahora okuvala omlando omhlaba. manje sekulethe kancane kunalokho ebengikucabanga sekuyikota lishayile lesine ngakho ngifanele ngime futhi ngiqale ngikhulekela abagulayo isibonakaliso esikhulu ngiyakubanika isibonakaliso esinguna phakade ngizobanika isibonakaliso ukuthi abakwazi ukusibhubhisa futhi bangeke ngokuba uJesu Kristu nguyena ezilo namuhla naphakade kungakhatheleka ukuthi uzama kwenzani kuso awusoze wakwazi ukusibhubhisa okungukuphela kwento ongazihlanganisa nakho ukusikholwa futhi manje kulo lonke leli viki ninabantu abathandekayo ngizoba umzenzisi olusizi ukuma lapha phambi kwabantu othanda uNkulunkulu futhi azame ukubatshela noma yini eyiphutha ngizoba umkhohlisi angifanele ngime ngemva kwedesk angifanele ngibe phakathi kwalaba befundisi abahle ngifanele ngibe kanye nawe ngifanele ngiphume nazo zonke izoni nabazenzisi kodwa ngenxa yokuthi ngiyakukholwa lokhu noNkulunkulu ukhethe ukuthi lokhu kuvele ngezinsuku zokugcina futhi wakufakazisa ngebhayibheli lakhe ingakho ngilapha angizile lapho ngokokuthandwa ngabantu uma bengingathanda bengiyoba nezinhlelo zomsakazo ne-television ngibe nakho konke lokhu kukumabona kude nakho konke babefanele bancenge abantu imali yabo nezinto ezinjalo angizifuni lezo zinto ngifuna umusa kuNkulunkulu wami futhi yilokho kuphela ngifuna ukuba lapho uma engithumela lapho kunabantu abahlanu kuphela ebandleni futhi uthi hlala lapho ezinyanga ezisithupha ngizohlala khona lapho akukho okuzongibopha kunjalo uma ngithumela phesheya kwezilwandle kubantu abayizigidi eziyikhulu ngizobe ngilapho ngo ngandlela thize uyokunakekela ubehlala njalo futhi uzokwenza kodwa ukwethembeka nokuba qotho futhi ngiyanitshela bangane bami ukuthi uKristu yaphila namuhla kafile futhi uyisibonakaliso saphakade njengoba sikulethe ngoAbrahama manje ngezinsuku zikaJesu futhi kukhuphuke ngokufike lapha ukuthi kuyinto yokugcina okufanele inikezwe ibandla ake ngenze isibikezelo angiprofethi ngiyabikezela ngibikezela ukuthi eminyakeni embalwa izayo ukuthi zonke izinkolo zenhlangano zizophoqeleka ukuba zithathe isinyathelo futhi bayoba nenyunyana yamabandla nokuduba kukhulu kuzolandela le nyunyana yamabandla wonke amahlelo ayophoqwa kuyo onke uma engakwenzi kuzoba nokuduba okubi isho wonke impela lomuhla aye ngokungazi ajoyina lowo mkhandlu wamabandla umhlaba bethengisa ngobuzibulo babo amaprotestani abafowabo kanye nomama ikatolika laseroma bazokwenza lokho niyazi ibhayibheli lathi ukhula liyoboshwa luhlanganiswe kuqala bahlanganisa onke eqenjini elilodwa elikhulu ibhayibheli lathi bayokwenza umfanekiso kuso isilo ngikholwa ukuthi kuzokwenzeka lokho maduze nje ukuthi uma abantu bengajoyini inhlangano ethize ibandla elithile bangene iminyango yabo iyovalwa lesi sizwe besilokhu sifanisa u-Israyeli u-Israyeli siyathola wangena kwelinye izwe wathatha abahlali wababulala ngokuceka wabaxosha wabadudula wadla umhlaba njengoba senze kumandiya uNkulunkulu wabeke esebanika lelozwe uNkulunkulu wasinika lelizwe qaphelani ukuthi kwenzekeni babe namadoda amakhulu ngalezo zinsuku uJoshua inkosi babe noDavide babe noSolomoni amadoda amakhulu kodwa kugcineni kwasebenza baze bathela imbuka emsamo u-Ahabi ikholwa elisivivi kwakungeyena u-Ahabi kangako kodwa kwakuyiloo nkosikazi emva kwakhe uJezebeli wesinye isizwe wesinye isigaba hayi u-Ishmayeli wayengumhedeni okhonza izithombe nguye owenza umsebenzi omngcolile watshela u-Ahabi ukuthi enzeni futhi sisebenze nxa zonke ngendlela efanayo futhi sibe neWashington, uLincoln, emva kokuba sesidudulele amandiya emuva futhi sathatha indawo yawo kodwa yasenzeni na ngepolitiki sisebenze yona kanye into yokuthi size lapha ukuze sikhululeke kukho kunjalo impela uJezebeli, uHerodiya noJakolini bashada kabili ngaphambili ehlala nomyeni wakhe wesithathu ubehlala lapho manje futhi nokho abantu baya kufuna bekukutshekiswe emehlweni abo futhi nakho Beka nje sizovuna esikutshelayo usesekupheleni ngaprofetha ngo-1956 ngenkathi uBilly Graham ezobuya futhi ngasho ukuthi Tobias Osborn uzobuya futhi Melika yayizothela ubizo lwayo lokugcina. Eminyakeni embalwa edlule ndabikezela ncamashi umugqa emagnoti khona impela okwakuzokwenzeka impela uKennedy wayezothatha indawo futhi kulokhu futhi kuzoba nomongameli oyikatolika obusayo lapha nokuthi kuyoba yini futhi kusale ezinye izinto ezimbili nje ezintweni eziyisikhombisa angitshele ukuba zenzeke ngokuphelele kunjalo kusephepheni elidala eliphuzi sisesikhathini sokuphela kumbula mfowethu ngezinsuku zalelozwe emuva lapho kwa-israyeli ngenkathi enze ikutha unkulunkulu wayenothile owayezosukuma ogama lingu-eliya wayengatsatshangwa kangako asinawo umlando wempilo yakhe asazi ukuthi wavelaphi into kuphela esiyaziyo waye ezulwini ngenqola wayethi ukuba ngumuntu othanda amahlathi wayebazondo besifazane abaziphethe kabi futhi akazange ahlileke ukutshela lowo Jezebheli lokho ayekwenzile khona-ke ngaphambi kokufika kwenkosi ujesu kwakukhona omunye wafika egcotshwe ngomoya wakhe uthiwa ujohane naye ongumhlali mahlathini futhi wayebazondo besifazane abaziphathe kabi akazange ahlileke ukutshela uherode ukuthi kwakungalungile ngaye kuhlala nomkamfo wabo ufilipu futhi uHerodiya wanquma ikhanda lakhe kulungile kubikezelwe futhi uMalakhosini ukuthi kuzobuya futhi kuyoba khona inzalo enkulu evukayo kufanele kube khona okusukumayo okunomgogodla nobuqotho bobukristu impela lokho kuzothatha le nkolo kaJezebheli edudulelwe ngisho emaqenjini ejephentekostali omunye uzoma nomoya womkristu nomlilo nomoya ongcwele emva kwawo ukufakazisa ukuthi uqinisile kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa futhi yobuyisela ukukholwa kwabantwana kubuyele kobaba bepentekoste babe kude nezimfundiso ze nezivumokholo zabo kufanele kufike futhi kuzofika egameni lenkosi kuyofika lokho kuncane okubuthakathaka okungabalulekile okubizwa ngokuthi ukuzuza ngempumelelo komuntu bavumele abantu bazedlulele futhi badlale amakadi futhi bashade kane noma kahlanu futhi babe amadikoni ebandleni nezinto ezinjalo kuyihlazo elibolile ebusweni bukankulunkulu bese-ke niyibiza ngenkolo kakristu abashumayeli owesilisa abesifazane ukugeza okuxubile phandle emigwaqeni begqoke izikhindi bebhema osikilidi ngani umgogodla wesizwe wephukile lapho wabesifazane beziphatha kanjalo wesifazane ungumgogodla wesizwe akuyona enyoni irobhini echoboza iyaphula elililimazayo isibungu esisemnyombweni angiwesaba amabhomu e-atomu yaserashiya qhabo impela ngani ukubola kwethu uqobo yilokho okusibulalayo kubolile kuze kuyofika emnyombweni ngokuziphatha ukubi kunjalo futhi nina bantu ngifanele ngikusho lokhu ungalinge uvumele noma ubani ukuthi akuhlohle okuthile emhlane wakho mayelana nobukhomanisi ubukhomanisi abuyilutho kumane kuyithuluzi nje ezandleni zikankulunkulu ngifuna noma yimuphi umfundi webhayibheli noma yimuphi umprofethi ukuba ame futhi angibonise lapho ibhayibheli lake lasho khona ukuthi ubukhomanisi buyobusa akubona ubukhomanisi obuzobusa uburoma obuzobusa ngokwebhayibheli ake ngisho lokhu sengivala amakhethini amathathu amakhulu namuhla elinye lawo ikhethini lensimbi elinye ikhethini lokuqalo lelinye liyikhethini elibukhwebezane bhekisisa leyo yilelo elizobusa awuboni yonke into ebheke kukhona ibandla lithola ngaphandle uma kufike ukuhlubuka umuntu wesono akakwazi ukuziveza amakhomanisi ukuba sivivi kwebandla okungabalulekile ukuhambahamba unkulunkulu yiba nesihawu wathi ngalolo suku uyothumela isibonakaliso esikhulu phakathi kwabo uyobiza abantu ngenxa yamagama akhe uyokwenza eminyakeni kamashumi amathathu nanye edlule nganikela impilo yami futhi ngafa uwilliam branham omdala futhi ngizinikela inkonzo ukuze ngihloniphe futhi ngisuse ukungcola kwegama likajesu kristu futhi ngiyibuyisele izwi likankulunkulu ebandleni ngineminyaka engamashumi amathathu nanye enkonzweni unkulunkulu ngisize ngiphile ngibone usuku lapho ngikwazi ukubona khona izinhliziyo zamakristu zishaya njengeyodwa amen nokungcola kwabesifazane nabesilisa namabandla nezivumokholo zawo nezinto wawa nebandla leqiniso elingona kalisiwe likaNkulunkulu ophilayo limi ebuhleni bukaKristu ukuze limemukele lapho efika. Asikhothamisa abakhanda ethu. Baba wasezulwini, ngani kufanele ngisho okunjalo na? Sekusukile emahlombe ami manje Nkosi, ngokuthi khona kusezindlebeni zabantu. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi angicabanga ukuthi abantu bahlezi lapha kodwa mabakuyise komunye umuntu. Yeba nomusa Baba uNkulunkulu. Sikhulume kakhulu ngesibonakale sesikhulu namuhla, sikhuphule u-Abrahama ukuze sibonise ukukholwa ayenakho. Makuthi amandla kaNkulunkulu manje Nkosi abuse ezimpilweni zabantu.
Let the Holy Spirit come.
Makuthi umoya ngcwele mawuze ngobumnene kamnandi kulo lonke ikholwa. Uwasingathe ezingalweni zakhe ubatshele ungesabi mncinyane kusendleleni nje.
Just a little further.
Phambidlana nje futhi uphisi wobuciko odlula konke omkhulu uzofika uKristu kaNkulunkulu, isibonakele sesikhulu esavuka kwabafileyo futhi siphila kuze kube phakade. Sihlala phakathi kwethu ngesimo sikamoya ongcwele sithi ngalolu suku niyokwazi ukuthi mina ngikubaba, ubaba kimi, mina kini, nani kimi. Khona-ke uNkulunkulu kubantu bakhe ezibonakalisa uNkulunkulu kwangathi kungabikho noyedwa lapha kule ntambama obuthuntu ngokwenele ukugeja lokho kwangathi umoya ungavusa izinto ziphile kubo. Nanka amaduku ebekwe lapha ngabagulayo nabahluphekileyo. Ngiyacabanga ukube leli duku belizoya kumfanyana wami na ukube beliya kumngami noma ubaba wami umdala igogo wayephila beliya kuye umama wami na. Ngifuna umuntu mumbe abeqotho futhi uNkulunkulu ngabo bonke ubuqotho engibaziyo ukuba nabo ngiyacela ukuphulukisa bonke uNkulunkulu usiphe khona. Siyafundiswa ebhayibhelini ukuthi bathatha kuPawulu amaduku noma izindwangu. Manje siyaqonda ukuthi uPawulu akasaphili phakathi kwabantu abafayo. Ungongafi uPawulu akasekho. Kodwa Jesu lokhu elapha unguNkulunkulu ofanayo futhi abantu ababe nokukholwa kuPawulu bazi ukuthi wawusemzimbeni wakhe ukuthi kwakunguwe, hhayi uPawulu. Wafa nsuku zonke ukuze uphile kuye futhi manje Baba baqonde into efanayo futhi yingakho beletha kithi amaduku nezindwangu. Uhlala unguNkulunkulu ofanayo, baphe izibusiso ezifanayo Baba, ngikucela egameni likaJesu. Futhi manje Nkosi ngizokhulekela abantwana bakho abagulayo manje. Ngikhulekela ukuthi uzongisiza kwangathi umoya ongcwele ungangigcoba kakhulu kule ntambama. Kungabi yimina kuphela kodwa wonke umfundisi, wonke umuntu ophakathi lapha, ukuthi kungabi bikho noyedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwethu lapho inkonzo isiphelile. Siphe khona Nkosi. Manje amakhanda ethu ekhotheme ngaphambi kokuba sibize umugqa womkhuleko, ngiyazibuza ukuthi ngabe khona yini lapho othi ukuguliswa yisono uye esontweni ngoba bekunensimbi enkulu kulo, ngoba umphathi delobha wedolobha ubengowalapho noma udokotela othile odumile wezobuNkulunkulu. Akukho okubi engingakusho ngokumelene nalokho. UJesu akazange abalahle labo bafarisi, wathi nje uyimpumputhe ohola impumputhe, wathi uzungeza izilwandle ukwenza iproselyte elilodwa futhi lapho usulitholile lenza umntwana wesihogo ngokuphindwe kabili kunangenkathi ekuqala. Lokho ukuthi akube njalo, khumbulani ufanele weqe iqiniso ukuze wemukele iphutha. Kholwa Yezu, oza kimi angisoze ngamlehlela ngaphandle. Uzomemukela uKristu kule ntambama ngokuphakamisa isandla sakho nje futhi uthi mfoti pranem, ngizokwenza khona lapha esihlalweni sami. Ngeke ngikhuphukele e-altare lapho, mina ngizomkholwa khona lapha. Futhi kusukela kulolu suku kuqhubeke, ngethembisa ukuthi ngizokhonza uKristu. Ngizoya kwelinye lalamabandla futhi ngibhaphathizwe. Ngizofuna uze umoya ongcwele ugcwalise umzimba wami, ugcwalise umphefumulo wami, unginika ukuphila okuphakade. Ngizokhola ukuthi lokho kufundisile bekuyiqiniso. Manje ngikhulekele nje mfowethu Branham ukwenza isinqumo sami ukuvumela leli kube yihora. Kodwa ngo esihlaleni sami ngizophakamisa isandla sami. bazoba bangakina uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise futhi uNkulunkulu akubusise kuhle lokho kulungile ngizokunibizela phezulu lapha khona ngo nje enhlizweni yakho uthi inkosi Jesu ngiyakholwa ngokuqiniso khona manje kulungile kubeka nje ukholwa manje ngiyakholwa ngokuqiniso nkosi Jesu umunye umuntu okuvulando sesiteze manje ngilinde umzuzwana nje lokho kungaphezulu kokukhulekela abagulayo bangane uNkulunkulu akubusise ngiyasibona isandla sakho emuva lapho ndedana uNkulunkulu akubusise mnumzane ngokungangabazeki kodwa ukuthi indoda elungile kanjani eye yenza izinto eziningi ezinhle empilweni yayo kodwa leyo yinto enkulu kunazo zonke wake wayenza mfowethu kumbula nje ngoba nje uphakamise isandla sakho ngobuqotho ukuthi ngobusha cha wakuthatha ozwa amazwi am akhwelwe ngongithumileyo uno inkathi yamanje ukuphila kuphakade futhi akasoze eze ekwahlulelweni usoze wedlule kuhlushweni usoze uze ekwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena kuphileni kuhle kanjani ungasiphakamisa isandla sakho umunye umuntu na uNkulunkulu akubusise dadewethu omncane uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise dadewethu futhi uNkulunkulu akubusise nobabili nina amantombazane noma umfana omncane uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise leleni nekazi lapha uNkulunkulu akubusise dadewethu kuhlose manje uzokuyisa khona ngo lapho okhona manje ekhumbula ukubizela ealtare uyamangalisa kodwa eBhayibhelini yabazange babe nokubizela ealtare abantu bakholwa anezelwa abaningi abakholwa ebandleni kholwa nje khona lapho khona ukuthi uyedlula khona manje usuke kufeni uya kuphileni ukukhona umunye engiyimulindele kabi kabi uNkulunkulu akubusise emuva lapho kuhle uNkulunkulu akubusise ukukhona umunye engimaziyo nje ngibheke phezulu kwabo ngo ngiyakubona wena uthi uqondela khomfo wethu uBrenham na ngikuqondile uzokumemukela yilo Christu ekhuluma nawe manje ethi lesi sikhathi lelihora ubuloko ofona ngeke umemukele manje njengomsindisi wakho na khona lapha ngenza isinqumo sami ngitshele isikhathi sami khona manje ngiphakamisa izandla zami futhi ngithi inkosi manje ngifuna kwedlula ngisuka ekufeni ngingene ekuphileni ngifuna ukuba isidalo esisha ngifuna ukuba nokuthile empilweni yami engikwaziyo ukuthi kunesibindi kungilethe ngaphezu kweminako yezwe ngifuna ukwazi ukuthi ngiyaphila angikwazi ukuthatha ishansi ngingahle impilo yami ingahle ihlwitshwe ihlwitshwe khona manje ingahle ihambe namuhla futhi kuyodingeka ngihlangane nawe kodwa uma ungena sesiqiniseko ngakho ungeke usiphakamise isandla sakho ngenkathi sisakhuleka na siphe khona uNkulunkulu amen lokho kukahle kuhle yilokho ke yebo ngiyajabula dadewethu othandekayo ukuthi ukuqondile lokho Baba wethu yasezulwini konke kusesandleni sakho manje kulapho kukhanya kwakulenga khona futhi kuphumile manje kuhambile ngenze konke ngikwaziyo ukuthi kanjani baba futhi manje njengezindebe zalomhlangano ngikunika ngayinye yazo baba izindebe zomlayezo futhi kwangathi wena ziyizipho zothando ezivela kuNkulunkulu eziya endodaneni yakhe uJesu Kristu Futhi akekho ongeza kimi uma ubaba wami ngamdonsi nakho konke ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi futhi ngiyakumvusa ngosuku lokugcina wakwethembisa Kristu ngibafunela khona ngibafunela izwi lakho ngimi lapha njengomfundisi umpristi phakathi kwabaphilayo nabafileyo futhi manje ngiyenza lokho nje okushilo ngithatha okushilo ezweni lakho wena wathi uJohane ngcwele wesihlanu amashumi amabili nane nkosi lapho kokulo chekhona wena wathi ozwa amazwi ami yakhona ngokujibelayo nokuphila kuphakade wakwethembisa manje futhi baphakamisa izandla zabo ukuthi bakukholiwe futhi bakwemukela manje bangabakho ngibanikela kuwe bahole baba kule lonke uhambo lwempilo bese kuthi ke futhi kugcineni kupheleni lapho kufika uhlwitho kwangathi bangangena kulolo hlwitho I may never shake their hand here but Lord let us live neighbors to one another Ngingathe ngingalo kothi ngibaxhawule lapha kodwa inkosi yasihlalisane singomakhelwane komunye nomunye ngakwelinye icala siphe khona ngegama lika Jesu Christu amen futhi uzizwa ukalaphekile umoya ongcwele nje usenzela ukuthize lapho sishumayela kunomuntu oyedwa engangihlala ngifuna kufana naye nalowo kwakungujesu niyalazi iculo na umfowethu Davis walibhala
From Bethlehem's manger came forth a stranger. On earth I long to be like him. All through life's journey from earth to glory.
Ake sonke ndawonye manje sizame kulicula.
Like children.
Silihamishe nje njengabantwana lokho yisifiso sami ngekathi ngisengumfanyana ngafunda incwadi ka-Edgar Rice Burroughs ethi Tarzan of the Apes ngasika indwanguya phansi enoboya kamama ukuze ngilingise Tarzan lapho ngifunda iLone Star Ranger ngangigibele ihashi lokuzilibazisa yonke indawo engangiya kuyo kodwa ngolunye usuku ngacosha ibhayibheli kusukela ngaleso sikhathi isifiso sami siwukufane naye uNkulunkulu ngivumele ake ukuphila kwakhe kugeleze kakhulu kimi mangizihlanze ngisuse ngizisho ukuthi ngifile iminyaka engamashumi amathathu nanye manje ukuze uJesu azibonakalise indlela kuphela engazi ngayo angakwenza kungezwi lakhe ukufana nje noJesu oyebo ukufana fana nje noJesu ngiyaguga manje ngifanele ngisuke enkundleni maduzane impela nje lokho kuseyisifiso sami ukufana naye nje
Heavenly Father, as this beautiful song is being carded,
Baba osezulwini njengoba leli culo lemnandi linikezwa indlela okufana nje noJesu ngingafa ngife ngokwanele na ngingazikhipha ngokwanele endleleni ukungafaneleki akekho kithi ofanelekile Nkosi ukuba njengawe kodwa wena wathi kuyoba njalo khona ke yisithembiso sakho sihlanze Nkosi khipha konke ukungabaza sifuna kufana noJesu izimpilo zethu sifuna umoya wakhe uphile kithi ube yokwenzani yena emi lapha ntambama ngokuthengwa ngegazi lakhe emva kokufa kwakhe ukumbelwa nokuvukana uNkulunkulu siphe kube kanye futhi uzokwenza na siza lenhliziyo yami elambile empofu elambele uthando lobuzalwane uthando lodade ngesizotha nangenhlonipho
sons and daughters
njengama Kristu njengama tetana namadadakazi enkosi
what type of person ought we to be granted through Jesus name once more lord please
bese ifanele sibehle bololi lo muntu na siphe khona ngegama lika Jesu kanye futhi inkosi ngiyacela ukuba ubemi lapha ubezokwenzani na uma nje singazinikela thina wathembisa kusezikashana yezwe lengabulisa ngibona nokho niyongibona nina uma nje bengingakwenza futhi lapho ngizokukhulekela ukuze wazi ukuthi bekungimina izwi lakhe lakhe lathi lapha lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayakusinda ake nje kube kanye futhi uma ezovele avumele umoya wakhe ungene manje ngaphambi kokuba siqale lokhu mina bengishumayela ngokukhahla kanje kunzima kodwa ngikhulekeleni khulekani khulekani Nkosi ngivumele vumele ngithinte ingubo yakho namuhla Penduka Nkosi inceku yakho umfowethu Branham mvumele akhulume kimi njengoba yenzile njengoba wenza kwesifazane emthonjeni ngiyazi akusuye umfowethu Branham kumele asuke endleleni kodwa uma nje uzothatha umzimba wakhe futhi usebenzise ngiyokwazi ukuthi nguwe emva kwakho konke lokhu izinsuku ezinhlanu zokufundisa kunzima kukho umbhalo ngempalo nezithembiso ngizokukholwa ungakwenza na ngiyabonga ngomusa wakhe nangosizo lwayo ingelosi inkosi obona isithombe sayo emuva lapho lapho ngiphinde ngihlangane nawe emfuleni noma ngaphesheya nje ngaphambi kokuba sikhuphuke kumbulani ayimile amafidi amabili okusuka lapho engikhona khona manje futhi lelo iqiniso impela futhi ngithatha wonke umoya phakathi lapha ngaphansi kokulawula kukamoya ongcwele egameni lika Jesu Kristu ngicela ukuba likholwe engikufundisile ukuthi kuyiqiniso uma kuyezwi likaNkulunkulu uma kungesile izwi lingakukholwa uma kuyezwi liyizwi uNkulunkulu uzoqinisekisa izwi lakhe ngibe nje nokuncane okuncane abantu phandle lapho ukuze ugcobele ukwazi ukwengena sizobiza wonke umuntu uBhili uthi kunamakhadi omkhuleko angamakhulu amahlanu akhishiwe lapha ngizobakhulekela bonke ngizokwenza ngifuna nibone ukuthi nguye inelikazi elincane ligade likalethela lapha eSanta wonke la magama abangcwele ngalapha ngiyawaxova onke sasikuphiye kugcineni na uSanta Maria wenyukela lapho futhi wayephethe ubuhlalu bakhe esandleni sakhe wathi baba ngathi mfowethu wathi ngiyazi uNkulunkulu nawe uma nje uzobeka izandla zakho phezu kwami ngizophila yilokho kuphela ayekudinga ngicabanga ngalowo wesifazane omncane waseMexico ngalobo busuku ezansi lapha eMexico naleyo ngane encane efile nizwile indaba yayikwele le businessman ngimi lapho ngishumayela ngizama ubusuku besibili uBhili weza kimi wathi babaye nginabangenisi abangaphezu kwamakholo ayisethu pha abami khona lapha abakwazi ukuvimba wesifazane omncane ingane yakhe efile namhlanje kuseni ngehora lesishiyagalolunye ngqo wesifazane omncane waseMexico kwakuseMexico City futhi wathi lavele lana usuku lonke futhi babemi khona lapho izinkulungwane bencikile kungekho ndawo yokuhlala phansi ukusukuma nomfowethu ekhipha amakhadi wayenensa kakhulu ngangimbiza ngoba ngiyana eMexico kusho ukuthi kusasa wayehlale elate kakhulu uyeza wangithola ngelesi shiyagalolunye ngqo futhi ngafika ngaleya futhi uBhili wathi lowo wesifazane unaleyo ngane efile laphaya babayi nami asikwazi ukumbamba futhi wathi umanyana wakhiphile wonke amakadi wathi angikwazi ukumngenisa kulowo muqo omkhuleko ngaphandle kwekadi ngoba abanye babo bonke ngathi awu ngathi mfowethu mo bangaki abamaziyo mfowethu Jack Mona abaningi benu phezulu lapha ngathi mfowethu mo hamba ukhulekele ingane futhi wesifazane ubengeke angazi empeleni bangehlisa ngobonda elateni ukuya emsamo ngathi ubengeke angazi mina leso siyingi esikhulu umfowethu Espinoza uyamazi lapho kweni lo sentshonalanga na umfowethu Espinoza noma yibo pigini niyamazi umfowethu Espinoza uMexico na ya ngokuqinisekile ya wayemi khona lapho engihumushela futhi ngaqala ngathi njengoba bengiyisho ukukholwa kuyiqiniso ngezinto ngase ngibuka futhi emi phambi kwami ngqo kwakuyingane encane yaseMexico yayingena amazinyo kwakuhleka ngase ngicalaza futhi ngabona umfowethu mo eyokhulekela inenekazi waye gijima ngaphansi kwemilenze yalabo bangenise abacasule agibele phezu kwamahlombe abo lengane efile igoqwe ngengubo yokulala. Ngakho ngikubonile lokho ngathi awume kancane mfowethu mo, tshela abangenise ukuba bahlakazeke bese bevumele leli nenekazi likhuphuke. Ngangingazi ukuthi kwakuyingane, ngavele ngacabanga ngabeka isandla sami phezu kwengubo yokulala emanzi. Wagijima wenyuka kuqala futhi waxavuna obunye balobo buhlalu waye seqala kumpongoloza. Padre baba niyazi futhi ngathi ungakwenzi lokho. Ngakho ngavele ngakhulekela ingane ngathi Nkosi Jesu, ngibona umbono wengane encane angazi noma yileyo. Ngathi ngibeka izandla zami phezu kwale ngubo yokulala emanzi iqala ukukhahlela nokuklabalasa yaphila. Ngathi mfowethu Espinoza, kulandelele lokho ungakusho ukuze kube udokotela asayine isitatimende sokuthi ingane ifile. Wakulandelela yafa ngalokho kusange lesishiyagalolunye mo futhi ngeleshumi nanye ngqo ngalobo busuku yaphila. Khona-ke kwaphuma amaphepha nakho konke. Base-ke benginika ingxoxiswano yebandla lamakatolika futhi bangibuza uma babecabanga ukuthi abangcwele babo bangenza into efanayo ngathi uma bephila. Wathi awu, abanakuba ngongcwele baze bafe. Ngathi qabo, ngitholele lokho embhalweni. Ngakho usaphila, usekhona lapha. Khuleka manje, thinta nje umphetho wengubo yakhe.
Let me give you a scripture now.
Ake nginike umbhalo manje. Ungumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu. UnguYesu lo namuhla naphakade. Ngisho ukuthi ungumpristi omkhulu khona lapha. Ungumpristi omkhulu ongabonakali, angakwenzela kuphela noma akunyusele lapho uvuma ukuthi ukwenzile. Niyabo, manje mthinde, thinta noma ubani wethu, ngeke kwenze mehluko, kodwa uyamthinde futhi uzosebenza ngomoya wakhe. Yabo, ngiyakholwa ukuthi nginomoya wakhe. Thinta futhi ubone ukuthi kulungile noma qabo. Mthinte, khuleka nje kuvulando sasitezi. Abanye benu bantu abakuvulando sasitezi ucabanga ukuthi nikude muva kanjalo, awukho ngaphandle kokufinyelela kuye. Ukuyo yonke indawo, usezindaweni zonke. Uyakukholwa lokho na, owazi konke,
knows everything, ever present, omnipotent, all powerful.
Ngiyakukholwa lokho na, wazi konke, ohlala khona umnini amandla onke, onamandla onke, ongenasiphelo. Haleluya, lowo ngunkulunkulu wami.
Here's an elderly lady sitting around on the
nandinenekazi eselikhulile lihleze kugcinele ngqo kade likhuleka lapho imizuzu embalwa. Ngicabange ukuthi ngilibonile liminga kuye laba nenkathazo ngekhanda lalo. Uyakholwa kunjalo, phakamisa isandla sakho.
Your faith.
Ligushiyile manje, ukukholwa kwakho kukuphulukisile. Manje nifuna kumbuza na, bekuyini na? Akakazi angithinde. Bukani ukuthi ukude kangakanani nami, kodwa iso elibonile lathi ngakubona ngikathi ungaphansi komkhiwane. Usaphila nanamuhla. Lokho yisibonakele sesikolo, usekhona lapha, kholwa nje.
There's a lady sitting back right here. She's weeping.
Kukhona inenekazi lihleze emuva khona lapha, likhala izinyembezi, liyakhuleka, lihlushwa yisisu esinokwethuka. Livele lakholwa ngayo yonke inhliziyo yalo, uNkulunkulu uzoliphulukisa.
Don't miss it, sister. Mrs. Snowden.
Ungakugeji dadewethu, unkosikazi Snowden, yiba nokukholwa. Ngiyakuzonda ukudingeka ukuba ngibize igama lakhe. Siyizihambi komunye nomunye, angikaze ngibone isifazane empilweni yami. Ngabe lokho bekuyizimo zakho nokunye nokunye konke kwashiwo na? Bayizelisa isandla sakho emuva naphambili. Uma lokho kunjalo, uma siyizihambi omunye komunye futhi ngingakwazi, bayizelisa izandla zakho futhi.
Now what is it? Just to be like our Lord Jesus.
Manje kuyini na? Ukufana nje nenkosi yethu Jesu emhlabeni. Ngilangazelela nje ukufana naye. Awufuni ukuba njalo na?
Somebody over here.
Umuntu othile ngapha, kukhona osifazane lokhu. Oh, sekulapha.
Ah, trouble. Miss Craig.
inkathazo yamehlo ngosazana Craig angikwazi kodwa uhlezi lapho umkhulekela uma siyizihambi vayizelisa isandla sakho emuva naphambili ngale ndlela ukuze abantu babone useduze lombuso manje yiba nokukholwa nje futhi ukholwe inenekazi elincane elihlezi lapha kumangalisa kakhulu kulo linikine ikhanda lalo liqalaza hhayi alizange likungebaze lowo okukholwayo futhi ngenxa yokuthi ukholiwe bheka kimi futhi ukholwe yimi ukhulekela umfana kunjalo udaba lwengqondo uyakholwa na ungangabazi uzofika ekhaya inenekazi elingemva kwakhe impela owesifazane osemusha ehlushwa yizinkathazo ezilekanya nayo iqolela ubuthakathaka ukwethuka nkosikazi Patchett kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho nkosikazi Patchett ngesihambi kuwe kodwa lokho kuyiqiniso uma lokho kuyiqiniso fayizelisa isandla sakho sekukushiyile banje bekukhona ithunzi elimnyama phezu kwakho futhi selihambile kuthiwani ngesitezi siphezulu na ngabe ukhona ukholwayo na uyakukholwa ukuthi usenguye na ngiyibona usifazane akaqondi ngisho nokuthi unalokho kukholwa ukukholwa okufihliwe akakuvumi ngisho nokukuvuma uhlushwa ubuhlungu bekhanda uhlezi lapha engibuka khona phezulu lapha nkosikazi Singer kukumangazile akuzange na ubuhlungu bekhanda lakho kuzokushiya manje manje tshela abagxeki bakho ukuthi bakuphendule lokho uyangikholwa na ake siphinde sicule kanye futhi kuye
to be like Jesus
kosi leso yisifiso sami ukuzithoba nje bukani laba bantu laba besifazane lamadoda abaningi babo kulentambama ngaphesheya kwaloluhlu futhi inxa zonke ukukholwa okufanayo nalowo wesifazane omncane ayenakho eminyakeni edlule ujesu ofanayo ezimelela yena uqobo isibonakaliso esikhulu ezinsukwini zokugcina njengoba kwakuyizinsuku zokugcina zika-israyeli ngaleso sikhathi wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda niyakukholwa lokho na bangaki kini abathanda abelusi benu na phakamisa isandla sakho impela niyabathanda ngiyabathanda nami bayindoda kankulunkulu ngiyazi ukuthi bayahlupheka bona ngokwabo ngiyazi ukuthi bangabelusi unkulunkulu wazi konke ngakho yabo bazimisele ukuzinikela ake nginibonise leyo ndoda iphakamise idukulayo ebusweni bayo ngaleso sikhathi nje kade ihlushwa ikhathazo ngekhala layo iya emuva naphambili iyaqhubeka kunjalo uyazazi zonke izikhathazo zakho akukho lutho ngaphandle kwalokho akwaziyo ngiphonsela inselelo ongakholwa uma ucabanga ukuthi akulungile woza lapha futhi wenze into efanayo ngiyazi ukuthi yini engalungile ngalowo wesifazane ohlezi lapho angikwazi ukumbiza ngoba uma nje ebenokukholwa okuningi leyo nqulu ibingalulama impela lona wesifazane ohlezi kuleso sihlalo lapho lolo hlaka ngiyayazi inkathazo yakhe kodwa kusizani ukumbiza na niyabo bengizosho lapho wena uthi impela bheka ukhubazekile kuthiwani ngalaba abantu abangabukeki bekhubazekile naso isimangaliso lowo wesifazane onesifo samathambo elele lapho kuthetha zokukholwa. Kungani ungabazile tate na? Kungani ungaqhubekanga nokukholwa na? Wake wakukholwa, uvumela othile akhulume nawe. Manje uyazi ukuthi lokho kunjalo. Ngikhulekela ukuthi ukukholwa kwakho angeke kusahluleka. Zama ukuzifihla khona manje futhi ubone ukuthi ungakwazi yini ukukwenza. Ngingabiza abagxeki abathathu phakathi lapha ngamagama abo khona manje futhi kodwa kuyolimaza imizwa ithile. Kuphela asidlali isonto lona nguNkulunkulu, hayi mina. Yena ubukhona bakhe bulapha, uyakukholwa na? Manje ngenkathi umoya wakhe uselapha, ngicobe uma ukholwa ukuthi nguNkulunkulu. Ngifuna ukusukuma lamakhadi omkhuleko futhi nginekhulekele. Dlulani lapha anizi kimi. Uma uze kimi uzolahlekelwa. Woza lapho udlula lapha sengathi uza ngaphansi kwesiphambano. Ngizocela laba belusi abesaba uNkulunkulu ukuba bame lapha kanye nami. Ngizoma nabo enkantolo yokwahlulela bangase bangakwazi ukubona okufihlakeleyo lokho kusanda kunikezwa. Niyazi kodwa bangabantu bakaNkulunkulu basindisiwe njengoba nami ngisindisiwe. Babizelwe enkonzweni yabo. Kuneziphiwo ezinhlanu emzimbeni wokukhonzisa, kuqala ngabapostoli, abaprofeti, abafundisi, abelusi nabavangeli.
Predestinated God has said it.
Lokho ngokumiselwa nguNkulunkulu ngaphambili. uNkulunkulu ubekile ebandleni iziphiwo. Bazalwane ningama nami na? Ma kuthi leso sigaba bonke abanamakhadi omkhuleko bame bathi qekelele kwisikhala esiphakathi nezihlalo basukume. Makuthi lesi sigaba esibaphakathi esinamakhadi omkhuleko sisukume. Makuthi isigaba sokuqala sihlangane ngale ndlela.
Maybe we'd better get down there. Can you set this microphone down there? I like to get in with the people and the children.
Bangakikini bantu abakhathalele laba bantu abagulayo na? Phakamisa isandla sakho asikhulekelane. Bazalwane nonke yimani ngapha eduze kwami, ngikubone kanjalo izilo busuku. Umoya ongcwele uthe kwenze lokho khona kanye ngaphesheya kwemicrofoni, kunjalo lokho na? Manje lezi futhi manje njengoba ninabantu niza, ngifuna bonke abanentshisekelo emkhulekelweni manje. Awu niyazi ulapha, bangaki abakukholwayo lokho ngenhliziyo yakho yonke na? Manje akumbulani senivele niphulukisiwe nonke. Into kuphela kufanele niyenze manje ukukwamukela. Njengoba nje uma uphenduka bese ubhaphathizwa, iBhayibheli lathi uyokwemukela umoya ongcwele. Ncamashinje uyaphenduka ukholwe futhi ubhaphathizwe uthola umoya ongcwele. Ngimi lapha manje sekuvele kukhokheliwe. UKristu ulapha, ukuphulukiswa kwakho kuqinisekile. Kholwa nje lapho wedlula kukholweni ukuthi leyo ngelosi kaNkulunkulu. Ngicabange ukuthi ngizoma ngokwahlukanisa ngokukamoya ukuze ngibone ukuthi ngizofikaphi. Futhi icishe abayishumi nanhlanu noma amashumi amabili bayadlula bazovele bangithwale ngiphume esakhiweni futhi bavele bahambe nje. Bangaki abaziyo ukuthi uJesu wathi amandla okuqina aphumile kimi? Leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu. Niyabona. uyadlula nje manje abafana bayoxosha ekhadi lakho lomkhuleko bese ukuthi-ke uma lesi sigaba sesiphelile bese kuba yileso sigaba bese kuba yileso sigaba bese uqala uvulando sesitezi wonke umuntu uyadlula manje ngizokutshela ukuthi yenzani manje lalelani ngamunye wenu ngizonikela ngomkhuleko khona manje nabazalwane bami laba lapha amadoda kankulunkulu azobeka izandla zawo phezu kwakho kanye nami futhi uma udlula lapha kwemukele nje futhi uqhubeke ngo ungalokothi ukholwe enye into manje inzalo kaBrahma konke lokho okuyinzalo kaBrahma yisho kanye nami ngiyinzalo kaBrahma ngiyasikholwa isithembiso sikaNkulunkulu ngiyasemukela isithembiso sikaNkulunkulu manje ukumbula ukuchilo ukuvuma kwakho futhi into eyodwa okumele uyenze ukuqaphela ukukwamukela manje futhi niyakukwenza sikhothamisa abakhanda ethu manje Baba uya sezulile izinkonzo ezinhlanu manje sezidlulile ngikushilo lokho egameni lika Jesu Christu indodana kaNkulunkulu kwenzeke ukuthi wonke umuntu odlula kulaba befundisi ebukhoneni benkosi Jesu sengathi bangakuzwa lokho ukuthinta kukaNkulunkulu bazi ukuthi lowo owazi izimfihlo zenhliziyo futhi owazi konke ngodaba lwabo ukuze basindiswe sibeke izandla zethu phezu kwabo nkosi njengamakholwa sazi ukuthi wakwethembisa uNkulunkulu kwangathi kungebebikho noyedwa ushiywe ngaphandle kwangathi kukholwa kungabamba ngenkathi besuka kule ndawo besuka lapha bebiza lokho kuphulukiswa yenza bonke baphile baba kulolu zinsuku zokugcina phakathi kwabangane ukuthi kudingeke ngenqume kanjani ngilimaze kodwa kwenziwa ngothando manje hlonipha engikushilo ngokuphulukisa abagulayo siphe khona siphe inkonzo yabazalwane bami nkosi lapho bebeka izandla zabo phezu kwabo nkosi bame lapha phakathi kwezingxabano futhi bakhe ukukholwa siphe nkosi ukuthi uhloniphe ukukholwa kwethu kuwe lapho bedlula kwangathi bangaphulukiswa egameni lika Jesu amen Wonke umuntu emkhulekweni manje khulekani khulekelani omunye nomunye nangu nkosikazi omunye umuntu umama womunye umuntu sibeka izandla zethu phezu kwakhe egameni lenkosi uJesu uma uzwa igama lakhe libizwa phezu kwakho kholwa manje ukuthi usulitholile Wonke umuntu ekhuleka omunye nomunye umkhuleko wokukholwa uNkulunkulu uyakubavusa uma usuphilile dumisa uNkulunkulu egameni likaJesu Kulekani wonke umuntu esemkhulekweni umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa kulayo wonke umuntu uyafika ekhuleka ehlala emgqeni wonke umuntu khuleka omunye nomunye manje ngekathi laba bantu besadlula kubekani nikhulekelane ekhumbula lona ngumama womunye umuntu ubaba womunye umuntu
Jesus, 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 Jes Thank you.
Amen. Niyamthanda na, niyakholwa na. Ake sicilele le iculo elidala manje. Manje ngizokutshela ngifuna ukwenze ngifuna ubeke isandla sakho kumuntu othize oseduze kwakho sisacula lelo futhi ngamunye wenu ngenelani masibambane ngezandla omunye nomunye kanjalo kulungile. Bonke abamkholwayo manje phakamisani izandla zenu ndawonye. Unkulunkulu akubusise mfowethu Potazi, unkulunkulu akubusise mfowethu Carl, unkulunkulu akubusise.